kuhlala njalo kuyinhlanhla kuzendlini yenkosi angikazi empilweni yami ngike ngibone nangesisode sikhathi ukuthi ngizisole ngokuza endlini yakhe kuyi kodwa ngiyacabanga namhlanje kuseni cishe kube isikhathi esinzima ukwedlula zonke ngike ngafika kuso yebo kunjalo ngakho-ke izinto ziyenzeka empilweni siyakwazi lokho esifanele sibhekane nazo futhi sifanele sikhumbule lokho ukuthi kuyafika kubo bonke futhi siyabonga kakhulu kulokhu kusa nginjalo futhi ngiyazi abafowethu nodade wethu uyabonga kakhulu kuNkulunkulu ukwazi ukuthi umama wethu usindisiwe futhi usekhulile futhi besikade sikulindele lokhu esikhathini esithile ngoba ungumama wabaningi futhi uhlakaze impilo yakhe ezinsukwini zikamama babengenazo izinto abanazo manje ukunakekela umama lapho benezingane zabo mhlawumbe umama ubengaba ngomunye wabantwana ngalokho kusa futhi avuke enze iwashingi yakhe ngaleyo ntambama futhi ngakho-ke manje balele sibhekela izinsuku eziningana nalo lonke uhlobo lwemithi kungukuthi siyabonga kakhulu ngezinto ezinjena ezingasiza laba labo mama nabo bonke
she is very very near death now and
yena kakhulu useduze kokufa kakhulu manje futhi nje kulukhunyana nje kulokhu kusa kodwa nokho ngethembise ukuba lapha futhi manje angeke ngisho ukuthi umama wami uyahamba bengihlale ngikusho lokhu futhi abaningi bangofakazi mayelana nemibono ngithe uma umama wami uqobo belele efa futhi angibuke ebusweni bami wayesethi pili ngizoba yini na ngathi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu angitshele angeke ngazi angikwazanga ukusho futhi yona kanye into yenzekile uma kungukuthi umama uyahamba ngokwangempela ukugcine kuyimfihlo kimi ngaphambi kokuba ubaba wami yashone ngabona umbono wakhe ehamba ngenkathi ngangiseyisoli ngabona umfowethu wokuqala wayehamba uHoward nginitshele nonke emibili noma iminyaka emithathu ngaphambi kokuba ahambe mayelana nokuhamba kwakhe kodwa umama akashongozwe inkimi futhi uma ihamba kuyinto engingazi lutho ngayo nakuba sasine udokotela uthe akabonanga ukuthi uphile kanjani wedlula ngesonto elidlule futhi yena akamnandi emzimbeni ngempela kodwa noma kunjalo ngenkathi ngangicishe esikhathini esingangenyanga esidlule njengoba ngenza kunkosikazi Broy ngiyathanda njalo ukuhlola abantu kwazi ukuthi sebesondele ekupheleni lokho kubona nje ukuthi bami kanjani sifanele siqiniseke ngalokho asifuni nje ukuthi awumhlawumpe kulungile konke sifuna kuqiniseka ukuthi kulungile ngaba nenkulumo ende mnandi ngokunye ukusa nomama wathi pili ngiphile isikhathi eside njengoba bekufanele ngiphile wathi anginakho okunye ngifanele ngikuphilele wathi ngifanele ngihambe futhi wathi ngingaqoka nje ukuhamba ngibe nobabaye nabanye abantwana abangaphesheya lapho ngifanele nginibone nonke kaningi futhi ngenkathi efakwa kwi-ambulensi ukuba ayiswe ezibhedlela ukuyonikezwa okusashukela ngoba ubengasadli lutho badingeke ukuba bamnike okusashukela ngemithambo yakhe futhi ngithe kuye lapho semfaka kwi-ambulensi ngithe manje mama konke kulungile ngithe ngilangazelele kuhamba futhi ngithe mama ukuba ubungishiyele igugu emhlabeni lamadola izigidi ezikhulu lethu thina abantwana noma ubusishiyele ekhaya ebenizofinyelela edolobheni kuye edolobheni bekungeke kufane nalutho kuliqhathanisa nalobo bufakazi sishiya nabo sengilungele ukuhamba kuyigugu elingenakuthengwa ngemali ukwazi lokho ngakho ngakho ke ebusweni baloko ngimi ngesibindi ngikholwa yilezi zinto engizishumayelile lokho kumi kahle kumama wami kumi kahle kumama wabanye abantu kumi kahle kithi sonke angeke ngithi uNkulunkulu ngamthathi ngoba ngiyazi ukuthi ngokushesha nje lapho umphefumulo wakhe ofayo ushiya lomhlaba unawo omunye olindile futhi uzoba yintombi futhi emizuzwini embalwa nje emva kokuba isuka lapha senakela iqaphela ingane encane uma izalwa imisipha yayo emincane idikiza futhi idluthula na kodwa lapho ifika emhlabeni yemukela umoya futhi kodwa-ke ibanga umphefumulo ophilayo futhi kuthi nje umphefumulo ongabuyela emuva usuka kulowo mzimba omncane kukhona omunye owulindele niyabo ngoba kokuqala uNkulunkulu wenza umphefumulo nomoya kuya nje emizimbeni futhi uma sisuka lapha sishintsha indawo yokuhlala kuphela futhi siya kwenye ngokuba uma leli dokote lasemhlabeni lidilizwa sinalo eselivele lilindile ngakho ke leyo yinduduzo yethu manje asikhuleke wethu kazibulayo ubaba wasezulwini yini esingayenza kula mahora esidingo esisabekayo ukuba bekungengawe na kodwa ithemba lethu alakhelwe kilutho ngaphandle kwegazi likajesu nokulunga futhi siyajabula kakhulu ukwazi ukuthi kunezwe lingaphesheya komfula ukuthi lapho usiqedile ngathi kulo mhlaba ukuthi singashintsha kuphela izindawo zethu zokuhlala kulelozwe elikhazimulayo ngaleya lapho kungekho kugula noma ubuhlungu benhliziyo ukufa noma ukwehlukana siyoba nawe njalo labathandekayo bethu ngakho-ke siyakubonga ngaleli themba elikhazimulayo elisesifubeni sethu namhlanje futhi kubukeke sengathi Nkosi kunzima kulokhu kusa kimi ukuba ngehle kungesikhona kukhonza wena kodwa ukwazi ukuthi nginokwethuka futhi ngiyazibuza nje ukuthi ngizokwazi kanjani ukusondela kulo mlayezo kulokhu kusa ngenzele ibandla ukuthi ngiyazizwela ukuthi ubeke phezu kwenhliziyo yami ukuthi sitha singithathile kanjani sangizungezisa futhi sangizungezisa nakho kodwa sengifike lapha ebhulpiti ngegama lakho futhi ngiyazinikela qobo lwami nomlayezo nakho konke ezandleni zakho futhi ngazi ukuthi ungaphezu kokwenza ukuwuthatha uyise enhliziyweni ngayinye nokusinika konke sikudingayo sinikela konke kuwe manje noqobo lwethu njengenkonzo yakho njengoba izindebe zami zingumkhulumeli wakho futhi izindlebe njengesixobo sakho sokuzwa sibusise Nkosi futhi kwangathi abanye omama obaba nalabo abazoba sezinsukwini ezizayo uma izwe liyoma bangathi bangalungiselela futhi bazi nabo ukuthi bafanele behlele phansi ngelinye ilanga kuleli hora umama afike kulo
I pray God that they'll make their preparation today.
Ngiyakuleka uNkulunkulu ukuthi bazokwenza ukulungiselela kwabo namhlanje ngoba ayikho enye into esemqokezweni ayikho imali engathenga akukho ukuthandwa kwabantu kungama akukho lutho olungasiza ngaphandle kukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa
and we hold to his
futhi sibambelele esandleni sakhe singaguqukiyo sazi ukuthi uthe izinyathelo zabalungileyo ziqiniswe yinkosi ngakho ke lokhu kuhlupheka okuncane sinakho manje empilweni yamanje kuyosho kuncane kakhulu njengoba imbongi kuzwakalisile umshikashika wendlela uyobonakala ungelutho uma sesifika ekupheleni kwendlela sisize Nkosi siphokophelele emgomweni wobizo laphezulu sazi ukuthi ngelinye ilanga kokukhulu ngaphesheya kwalapha sizohlangana kulelo limnandi khona maduze busisa amazwi akho manje busisa izincebo zakho umntwana ngamunye kaNkulunkulu lapha kwangathi izinhliziyo zabo zingafudumala futhi zishukunyiswe kulokhu kusa futhi baba ngidinga okunye kwakho qobo lwami ngikhulekela ukuthi uzosipha khona zonke lezi zinto egameni leNkosi uJesu Kristu amen.
Now I notice that here we have
manje ngiqaphelile ukuthi lapha sineqoqo lamaduku nami ngizofika kuwe esikhashaneni nje
come in from a trip where I have been.
Ngiyangena ngiphuma uhambweni lapho bengikade ngiphezulu uhambweni lokuyozingela lendoda yaphezulu eduze kwase-Alaska.
You know, this season is kind yazi lenkathi yonyaka
uhlobo lwenkathi yonyaka engiyibeka eceleni inkwindla yonyaka ukuzakha kabusha ngilungiselela izikhathi zonyaka ezingihlalele ngaphambili zenkonzo. Anginamandla kakhulu awu bengingathi emizweni yami nginomkhudu wemizwa omubi kakhulu.
And I realize that it takes that type of a system to make the ministry that the Lord has given. You cannot have everything based on your strength.
Ngokomzimba ngiyabonga kakhulu ngomzimba oqinile kodwa umkhudu wami wemizwa ngenxa yokuthi udlala ngo emgqeni phakathi kokwemvelo nokungaphezu kwemvelo futhi kukudabula ube yizicucu. Futhi angikaze ngizame ukuhlala phansi futhi ngichaze lokho emabandleni ami ngoba angeke bakuqonde ngoba angiqondi iqobo lwami. Kodwa ngisho nakodokotela bangihlola futhi bafaka lokho kuhlola komfutho okwemizwa bathi abakaze bayibone into enjengaleyo yabo ukuthi kuzohamba kanjani kusuka endaweni eyodwa ukuthi ngqu kuyo yonke indlela kwenye. Angiluqondi ucaningo lwabo lwesayensi futhi noma lokho abakwenzile izindlela zabo zokwenza izinto kodwa ngiyazi ukuthi kwaba khona ukuthi izokwenzeka kimi ngelinye ilanga ngenkathi uKristu engibamba ngaguqulwa. Futhi ngingathanda ukusho lokhu nje kungahle kungiqinise kubonakala sengathi kungaba yinto eyinqaba kakhulu ukukhuluma ngayo namhlanje kuseni. Kodwa nje ngaphambi kokungenisa umlezo wami ukuze ngizithulise iqubu lwami ngithanda ukusho lokho ngenkathi ngimemezela ngokuba lapha bengingazi ukuthi umama ubezobe egula. Futhi ngimemezelile futhi ngenkonzo yasebusuku uNkulunkulu ethanda sizoba nayo ngizoba lapha kulobu busuku ngikhuluma uma lokho kulungile ngomeluzi. Futhi ngifuna ukukhuluma ngokuthi umduduzi usifikile kulobu busuku futhi khona-ke leyo yinkonzo yakulobu busuku. Futhi sinenkonzo yesidlo lapha kulobu busuku futhi bonke abantu bayamenywa ngenhliziyo emhlophe ukuba beze futhi bathathe lesi sidlo lo kanye nathi kulobu busuku nangomlayezo. Kwakungentwasahlobo edlule ngenkathi ngangisenhla e-Alaska noma phezulu eduze kwase-Alaska e-British Columbia ngenxa yezinkonzo ukuthi inkosi yasinika isikhathi esikhazimulayo kangaka futhi bengingihlala ngiyithanda impilo yokuphumela ngaphandle. Ngiyangizwa kahle emuva nani nga uma ngizwa phakamisana izandla zenu emuva le lapho ngihlale ngiyithanda impilo yokuphumela ngaphandle njengoba nonke niwazi umndeni wethu uyazi ukuthi lapho umama wami efa phandle lapho manje umama wakhe wayeyindiya futhi ukuphenduka kwami kuzange kukuguqule futhi mina uthando lwami lwempilo yangaphandle futhi ngiyajabula ngoba kuyindawo ethile engibona khona uNkulunkulu. Angihambi kakhulu kuphuma ngiyozingela inyamazane kungukuba wedwa noNkulunkulu futhi ngizingela ngedwa. Futhi ngenkathi ngisephezulu lapho ngihlangane nabanye abaphelekezeli abahle kakhulu labo abafo eCanada nasezindaweni ngaphambi kokuba ungene ehlale ikhomishana yabazingeli bezinyamazane bakusayinela umphelekezeli futhi lowo mphelekezeli ufanele abe nawe. Futhi ngahlangana nomfowethu ongumKristu omangalisayo osemusha oyiphentekostali loyo kwakungumphelekezeli odumile eCanada umkakhe wayengomuhle kakhulu wesifazane osindisiwe futhi yena wesilisa uthi akabe neminyaka engamashumi amane budala futhi wayenabantwana abahlanu abancane abafanyana kusukela eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili kwehle cishe eminyaka emibili kudala futhi wayenikezwe ingxenye enkulu engamamayela engamakhulu amahlanu ye-Alkan Road okwendawo yakhe yokuqapha. ukhona mandiye emuva lapho ayengafuni kuphuma futhi ayengakhoshayi kakhulu futhi abeka uphawu phezulu uma ungena lapha kuzoba nokuchitheka kwegazi kodwa noko sagqibela saludlula futhi sabuyela emuva ngoba ngangifuna ukukhuluma nalawo mandiya emva kwakho konke izwe lalingenawo ngaphambi kokuba libe ngelethu niyazi futhi ngaba nesikhathi esihle nawo ngento yasehlobo edlule ngiwatshela ngenkosi Jesu futhi intendendala eyodwa ubaba umdala wesizwe wayecishe abe nekhulu wayenezakhe sengiyabona ukuthi kungani wayengafuni ukuhamba babengcwaba ababo abafile ogodweni bese belengisa ugodo esihlahleni babe nabantwana ababili abancane ababengcwatshwe lapho usobala wayengafuni ukuhamba ngiyabona ukuthi kungani wayengeke afune ukuhamba futhi abezokonga uhulumeni waseCanada iDominion of Canada yathi uma bengabakhoshayo bazovele babakhiphe lapho futhi abenze bahambe ngani uyakuzonde kuba bakwenze lokho izingane zabo zilenga lapho ezilahleni futhi ngakho ke noma kunjalo imifula yehla futhi yasinquma thina futhi asikwazanga ukubuyela ezweni lapho esasizozingela khona iBheri Limpunga. Lo mnumzane Satwiki, uSatwiki nguye wayengumphelekezeli futhi yena futhi ngangini nomfundisi omncane uEddie Pascal futhi ngakho ke umfana wakhe mnumzane Satwiki waye lo nomfowabo omncane cishe phakathi kweminyaka engabashumi amabili nahlanu namashumi amathathu budala wayehloshwa yisithuthwane ngempela. Umnumzane Satwiki usanda kuba ngumKristu cishe onyakeni odlule owaye yikhawa phambilini futhi babethi ababe madakadaka uyazi ekuphileni kwabo futhi kodwa wayesanda kuba ngumKristu futhi wayekholwa futhi yena wathi ngifunde incwadi yakho futhi uBrenham futhi wayelokhu ekhweba ngokulinganisana ngomfowabo enesithuthwane wathi oh uma kuphela ngingaletha umfowethu kuwe. Awu uyazi ukuthi kukwenza uzizwe kanjani, awunasizo, angeke wenze lutho futhi nje uyazibuza ukuthi bekungenzeka kanjani. Kola ke Canada ivamisa abantu abanina abantu elithanda uhambo niyazi ekuphatheni amahashi futhi ngiyawathanda amahashi nezilwane ngokwetshelekile babophela intambo yokuphanyeka emsileni bese bewadedela shaya uhide uhide oluyiqulu kodwa ngeke kwenze lapho ngoba abantu la ayizincwezu ubungalahlekelwa yihashi lodwa ungahle ulahlekelwe uhide lonke ngakho ke sifanele siwayeke hambe futhi siwaqoqe angene endleleni futhi ngangile emuva ngemuva ihashini elisincane ngizama ukuqoqa adukayo futhi ngiwangenise futhi umoya ongcwele ngomusa wakhe wehle ngalifaka izipoli ihashi lami futhi ngaligibela ngidlula uhide ngaya phezulu lapho umnumzane Satwiki wayihola khona ngaphandle phambili ngidabula ehlathini futhi ngathi but wathi yebo mfowethu uBrenham ngathi uzolithatha izwi lami na wathi nganoma yini oyishoyo futhi ngathi ngiloyisho kanje inkosi ngawe ngathi hamba ulande umfowenu eFort St John ukungayisikhombisa noma amamayela angamakhulu ayisishiyagalombili kuqhela mkhuphulele emgwaqeni omkhulu lapha futhi wayehlala endlwaneni endala yentulo endala lapho yesitofu wayenabantwana bakhe phakathi lapho futhi ngathi kokuqala lapho ewela esithuthwaneni shuthula ihembe lakhe emhlane wakhe ngizokunika ozokwenza liphose emlilweni bese uthi lokhu ngikwenza egameni likaJesu Kristu wathi ngizokwenza. Ngakho ke wahamba wathumela futhi walanda umfowabo wamkhuphula lapho futhi ngalokho kusa wathi ngeke aphume ngenqola lendoda ethile yokongiwa kwemvelo futhi umfowabo ngokwetshelekile uba nokubili noma ukuthathu kwalokho kuqoleka ngosuku futhi waba nakho kusukela esengumfanyana nomkakhe wayesabela ukufa yena wesilisa lapho esenda lokho kuquleka ngoba wayeba nodlame onamandla kakhulu umfosi emncane futhi wawele kuqulekene ngemuva kokuba ubhade sesukile esikundlele sokuthi yena wesifazana xuma aphume ngewindi njengoba ngokwetshelekile wayekwenza asuse abantwana bakhe endleleni wavele waxumela kuye ngo waxabalazela futhi wahlwitha ihembe lakhe emncane wesifazane ugcwaliswe ngomoya ongcwele wahlwitha ihembe lakhe futhi waliphonsa emlilweni futhi wathi lokhu ngikwenza egameni likaJesu Kristu angakaze abe nokukodwa kusukela lapho lokho kwakusentwasahlobo edlule. izikhathi eziningi ngiyazi ukuthi ukuba nzima kancane abantu abangeke baqonde uthi futhi Branham kungani uthatha uhambo lokuyozingela na yabo abaqonde nje asikho isidingo sokuzama ukuchaza yabo ubamba abantu lapho abangeke neze babanjwe cishe ezinyangeni ezimbili ezidlule noma cishe kade kangako ngavuswa ngokunye ukuza ngiyakholwa anginasiqiniseko ngikuxoxile kwabaningi ebandleni kunabaningi lapha abangizwile ngikuxoxa lokhu ngaphambi kokuba kwenzeke futhi embonweni ngabona ukuthi ngangibone isilwane esikhulu esifana nenyamazane eyidiye futhi sasinezimpondo ezinkulu eziphakeme futhi kwadingeka ukuba ngihambe ngizungeze eceleni amadwala ayizingcwezu kanjena ukuba ngifike kuso futhi kwakuyisilwane esaziwayo kakhulu kwakuyisilwane somklomelo omkhulu futhi kwakukhona indoda engayibona yayigqoke iyembe elinombala oluhlaza satshani eliyisikoshi futhi khona-ke emgwaqweni emuva kokuba sengithole isilwane ngangizwe iphimbo lisho lokho lezo zimpondo zingamayintshi angamashumi amane nambili ukuphakama lokho kuthi akube ngako ukuphakama futhi kwakuyisilwane esikhulu kakhulu futhi endleleni sengibuyele emuva ngabona ibhere elikhulukazi limpunga elinamachopho ayisiliva manje lelo yibhere elaziwayo kukhona amane emndenini wampunga elilodwa elinamachopho ayisiliva elaziwa kakhulu elilandelayo libizwa ngokuthi igama lomdabu ikhadishi elingelimnyama nendlebe eyindilinga elesibili elesithathu elimpunga elijwayelekile eliphakathi elimnyama nelinsundu ibhere elikhulu futhi lilandelayo yikodiyaki elitholakala ekodiyaki island nasentshonalanga ye-Alaska likhulu likhulu kakhulu elikhulu kuna wonke amabhere kodwa elimpunga kodwa elinamachopho ayisiliva limnyama futhi okumhlophe kuse okuyisiliva kusekupheleni kwechopho lonwele lingelaziwa kakhulu elizwe layo kakhulu ibhere elinenhliziyo encane ngadubula ibhere ngalidubula ngasemsile nilifulathele ngalibulala kodwa ngangibuza ngesiphamo esincane nganginaso mayelana nokulithola futhi ngangibatshelile abazalwane bangaki lapha abangizwile ngikhuluma ngalokho ngaphambi kokuba kwenzeke na phakamisani izandla zenu awu kusobala iningi labo niyabo futhi ngakho-ke umnumzane Ken Bright wangibiza futhi wayefuna ngiye e-Alaska awu esikhundleni sokuya e-Alaska ngazizwa ngiholelwa ekutheni ngibuyele emuva phezulu lapha kulolu hambo phezulu la apha nobhati ngoba ngangimethembisile ngenkathi ngifika phezulu lapho ngatshela unkosikazi wakhe nabo bonke abantu ngalapho lezi zinto azisho ngathi kodwa manje yimuphi kini nonke onelili uhlaza satshani ihembe liyisikoshi na akekho wayenalo awu ngathi khona-ke kungahle ukuthi olunye uhambo engizoluthatha kodwa ndawo inkosi izonginika khona ncamashinje ngakho-ke ngathi ngicabange ukuthi kungahle kube yilolu hambo awu saqhubeka uhambweni futhi usuku lokuqala lapho sesifike phezulu ngaphezulu ehlathini lemithi yokwenza amapulangwe lapho kungekho khona imithi yokwenza amapulangwe phezulu ezinguzungweni zeqhwa namahashi ethu futhi ngosuku lesibili sazingela ezinye futhi sathola inqwaba yezimvu ezinokusongeka okungamakota amathathu nokunye nokunye kodwa nje kwakungalungile futhi ukhuluma ngenhlanganyelo thina sonke emapentekoste futhi sasinomoya ongcwele saba nesikhathi esithile phezulu lapho sabona leyo mibala ishintsha nalezo zintaba futhi phezulu le phakathi lapho kuhlala khona unkulunkulu kuphela futhi isikhathi esihle kakhulu asiyanga ukuyolala kwaze kwaba yihora lokuqala kuseni sidumise unkulunkulu nje futhi sinesikhathi esimnandi futhi ngosuku lesibili saphuma futhi cishe amamayela isithupha emuva phezulu ngemuva kwezingozonga zeqhwa sabona izinqama ezinkulu futhi ngathi awu sizobuyela emuva futhi ngokuso kulandelayo emini sizoba sendleleni yethu ngakho-ke sasuka ngakusasa ekuseni ngaphambi kwemini futhi safika ngehora lesishiyagalolunye ngqo sasiphezulu lapho esasibone khona izinguzunga zamaqhwa kodwa endleleni phezulu ngangibone inyamazane ekaribhu yami yokuqala yasendle angikaze ngiyibone ngiyibonile fuywayo elepland nokunye nokunye kodwa hhayi enyamazaneni ikaribhu okungesiyo ikaribhu igama lomdabu yinyamazane ireindeer futhi ngakho ke ngokwetshelekile zinezimpondo eziyisicaba kanjena olulodwa lugijimela ngqo ngaphambi kwekhala lazo bese kuthi ke oluyisicaba luphumela ngaphambili bese kuthi ke izimpondo ziwokana ngaphezulu nolunye oluyisicaba olubanzi uPadre wayethe kimi mhlawumbe ngathi qabo qabo yena ngathi kwakungesiyona ikaribu ngoba yayingenalo lolo hlobo lwezimpondo kodwa ngalokho kuza ngenyuka ngani ngakibona inkomazi nenkonyane futhi zawela ngaphesheya kolunye uhlangothi futhi ngayibona inkonzi yesencane igijima futhi u48 ufuna ukupha amandiya ukudla lapho ayisithunywa yasevangeli khona kunendoda kahle iphuma ekhaya elithandekayo nenkosikazi ephuma ekhaya elikhulayo futhi izingane zabo zidliwe zaphela phakathi lapha futhi zibuhlungu namazeze lapho behlala namandiya nezinto phandle lapho bezama kuletha uKristu emandiyeni uthathe umuso kwenza lokho bephila phandle lapho ngepeanut butter notiliki futhi belala kulawo maqhukwane lapho izimbungulu amazeze nayo yonke into kubadla kubaqede kanjalo nokho kuletha ivangeli likaJesu Kristu futhi ngakho ke umfowethu AD wathi kelele wazungeza igquma futhi ngahlala lapho ngishaywa uvalo amahora amabili lapho ngibone intaba enkulu eqonge yiqhwa ngacabanga Nkosi uNkulunkulu angihlale lapha ngesikhathi seminyaka eNkulunkwane ngibone lezo zinyoni eziphuzi ezantsi egqumeni nembala bale bomvu futhi konke kuxubana phakathi nalezo zintaba ezinkulu ezembozwe yiqhwa kubonakalisa phansi emachibini ukhona nje ukujize ngakho ukuthi ungahlala kanjani lapho futhi ukhale futhi ukhale futhi ukhale ngoba uNkulunkulu kuphela yedwa ongaphende lokho akukho lutho olungakwenza niyabo futhi kangihlezi lapho kwenzeka ngacabanga awu angazi ukuthi kuyokwenzekani kumfowethu edina ngaya ngale kuphathi futhi wayehlezi laphaya ethokoza kukho futhi cishe amahora amabili futhi sasukuma futhi ngibone ikhamera yebhayisikobho ka-80 ilele phezulu lapho zulu kwalezo zitaba akukho lutho ngaphandle kwekhalipu izithonjana ezivukusi izithonjana ezivukusi nje zingaphezulu lapho imithi yokwenza amapulango ingamili khona futhi ngamqaphela zantsi kwegquma wayephakamisele iminwe yakhe phezulu kanjena wayenyonyobela le nkonzi yesencane yekaribu awu wayidubula ikaribu futhi zayihliza nje futhi zabuyela emuva phezulu egqumeni futhi ngehlela maphansi ngokwenele sithola amanzi futhi ngayiqalaza nje ngezingilazi zokubuka ngandlela thize cishe amamayili amabili kusuka kimi lapho kwakulele izilwane sami ngisibonile ngathi yiso 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 ngathi buka lapha uyawabona la matwala ayizincwezu sidingeka sihambe sizukeze isayithi futhi ngathi into kuphela yihembe eluhlaza satshani eliskoshi futhi ngabuka futhi u-AD wayeqoka ihembe eluhlaza satshani eliskoshi wathi edi ngicabange ukuthi wena wathi futhi Brenema ngizange umkami ufanele ukuthi ulifakile phakathi lapho wathi ngithole iyembe elihlanzekile namhlanje kuseni kodwa bengingakwazi lokho umkami ufanele ukuthi ulifakile lelo phakathi lapho uNkulunkulu akahluleki nakanye uphelele nje lapho wayenehembe eliluhlaza satshani eliskoshi umphelekezeli wathi mfowethu Branham angazi ukuthi uke waze wafika kanjani ngapho kulokho ngathi nginendaba noma ngabe siqhele ngamamayela angamashumi amahlanu singesami ngathi singeyami futhi saqala ukuzungeza lawo madwala izincwezu nje ho lowo mmango nje ngokuzungeza emasayidini futhi safika lapha ya futhi ngayithola ekaribe enkulu futhi futhi esikudele sokuba neziyisicaba yayinezicijile angikaze ngiyibone efana nayo niyabona ukuthi yayiyinqaba kanjani ukuthi uNkulunkulu zenza kanjani izinto na ngakho ke satshela abafana ukuthi abehlele zantsi kudenseni futhi bathathe amahashi futhi bathathe inyama bese behlangana nathi zantsi kugcinele lapha sifika phansi ngoba umfowethu uBhadu waqalaza wathi ukuthi umbono kaMfundi Branham uma ubuyiqiniswa ngomfundi ebulungiswa enesithuthwane uzothola leso silwane kungakajalekile ukuthi sikuphi ngakho ke wathi hlanganani nathi nje sizoyithola sibheke ezansi lapho futhi ngakho ke lapho sesiyisuse isikhumba nesikhumba nezimpondo lokonke kungahle kube cishe amapawundi ayikhulu namashumi amabili nanhlanu kodwa nje hayi isikhumba somzimba isikhumba nje kuphela ngakho ke wathi manje futhi Branham wathi ngifuna ukubuza ukuthize wathi angikwazi inhlobo ukuyihlinza isikhumba lapha yena nami oyedwa uhlangothini ngalunye wathi uthele izimpondo zengaba yentsha ngamashumi amane nambili ngathi yebo mnumzane wathi zibuka sengathi amashumi ayisishiya ngalolunye kimi ngathi zingamashumi amane nambili futhi wathi nginethephu yokukala esikhomeni sami sesihlalo sehashe ngathi kulungile uzobona ukuthi kuyikho impela wathi khona-ke ngokwalokho ngitshele khona ndawona thize phakathi kwalapha nalapho sihlangana khona nalabo bafana egqoke lelo yembe liluhlaza satshane uzothola ibhere limpunga elinamachopho ayisilive kugcineni na wathi angikaze ngilibone lilodwa futhi ngihlale kulezi zintaba yonke impilo yami ngathi kodwa kungu-isho kanje inkosi wathi uyazi ukuthi likuphi na bathi qhabo kodwa indawana thize phakathi kwalapha nalabo bafana sasingabona kahle ezansi ngqo lapho babekhona cishe amamayeli amathathu ezansi ehlathini lemithi yokwenza amapulangwe ngathi sizolithola manje lokho yinto ethize
He said, then we'll be down there within an hour and a half.
Yena wathi khona ke sizoba sezansi lapho phakathi kwehora nengxenye futhi uqonde ukungitshela ukuthi uzothola ibhere limpunga elikhulukazi elikhulu elinechopho elisiliva ndalathize phakathi kwalapha nalabo bafana na ngathi lokho kungokwezwi lakhe wathi lilapho. Ngakho-ke sabeka izimpondo phezulu esihlalweni sehashe phezulu emakhanda ethu futhi sihudula futhi sehla egqumeni saze safika ezinguzungeni zeqhwa futhi lapho sifika ezinguzungeni zeqhwa kwakushisa kakhulu kwakudingeka singene ezinguzungweni zeqha kancane ukuze sizipholise saze dlula izinguzunga zeqhwa sehlela izansi saze sashaya lapho amanzi ayiphuma ngaphansi kwezinguzunga zeqhwa futhi ezansi ngokuhambisana sangena saqala ukungena emthini yokwenza amapulangwe sihlala phansi nje ukuba siphumule ngaphenduka futhi ngabuka ngathi buka bhadi cishe kufana nenkomo cishe amamayeli amabili kuqhela waphosa phezulu izibuko wabuka wathi futhi Branham ngisize ngempela elinamachopho ayisiliva wathi libuke licobezela kulelo langa ngathi yiloke ngathi awu asihambe siyolilanda ngakho ke yiloke esakwenzayo sahamba futhi salilanda ngokusho embonweni kwase kuleti kakhulu ukuba silihlinze isikhumba ngaleyo nkathi kwadingeka silinde kuze kube usuku olulandelayo khona-ke muva kokuba sasitholile impunga sabuya sehla khona-ke wathi futhi ushilo ukuthi lezo zimpondo wathi uma lezo zimpondo zingamayentshe angamashumi amane nambili mfoti Branham ngizoquleka ngathi awudingi ukuquleka kodwa zingamayentshe angamashumi amane nambili lokho ziyikho ngakho-ke sehlela ephansi futhi ngacabanga embonweni nina bazalane niphakamise izandla zenu nodadewethu esikhashaneni esedlule abangezwile ngikuxoxa lokhu ngaphambi kokuba kwenzeke ngishilo ukuthi kungahle ukuba kwakungubili ipholi kwakungumfana omncane ngiyakhumbula nonke ngisho lokho isandla esithile esincane kodwa umfana wakhe uneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala futhi nje ungangobili ipholi niyabo futhi ngenkathi ngifika lapho phansi kwakumu-edi egqoke yembe lakhe liluhlaza satshani elisikoshi ngabona leso sandla esincane sizungeza lezo zimpondo futhi ngenkathi eya ngaleya ukuthatha isilinganiso setheyiphu wasibeka phansi lapha futhi wasibamba lowo mfanyana wabeka izandla zakhe ngathi buka edi lezo zandla ezincane ophondweni futhi ngenkathi edonsa isilinganiso setheyiphu phezulu kanjena wangibuka futhi waphenduka waba mhlophe qwa emlonyeni wathi futhi Branham buka lapha ethokomele nje ama yintshi angamashumi amane nambili ncamashi ungathi uthi futhi Branham kungani usho lokho esikoleni sangesonto na ngisho lokhu ngalesi sizathu imuva etestamenteni lilidala izazi zakudala namaprofethi balabo asebahamba bakhonza unkulunkulu wezulu owabakhombisa imibono babemthanda uNkulunkulu ngomusa wakhe owawubathanda babelangazelele umuzi ndawo ndawo okuthile ngaphakathi kwabo.
They left their homes and they become pilgrims.
Bashiya makhaya abo futhi baba ngabafukazi ngoba babefuna umuzi ndawo ndawo babekhuluma izinto esizibona zenzeka namuhla. Lo uNkulunkulu ofanayo wayebathanda nangomusa wakhe futhi wabenzela lezo zinto. uNkulunkulu ofanayo simkhonzayo lapha kuleli tabenakele namhlanje kuseni enza izinto ezifanayo. Futhi kukhona esifubeni sethu kulangazelela lowo muzi ndawo ndawo lapho beye khona. Futhi ngezwi lakhe nangezibonakaliso zamandla akhe ngomoya ofanayo neziprofethi ezifanayo into efanayo ayenza imuva lapho kubo usenzela yona namuhla. Futhi niyakubona ngobufakazi obungenakuphosisa ukuthi nguNkulunkulu neqiniso likaNkulunkulu. Ngakho ke noma kuphi lapho lowo muzi omkhulu khona futhi noma kuphi lapho bebuthene khona ngilindele ukubona lowo mama wami ofayo nani nonke kanye nabo ngaleya kulowo muzi nalabo u-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uDaniyeli, u-Izaya, uJeremiya.
Because the same grace of God that loved them
ngoba umuso ofanayo kaNkulunkulu obathandile futhi wabanika leyo mibono futhi wabakhombisa izinto ezizayo. uNkulunkulu ofanayo namhlanje esenzela into efanayo, iqiniso elingenaziphosiso lona yiqiniso. Mngani Baba wethu esezulwini, siyabonga kungani ubufuna ngibe nalezo zinto. Ngicabanga Nkosi ubungikujaza nje kwazi ukuthi bekunokwethuka okuzayo. Angazi wena uyazi futhi ngiyazi angisesuye umfana, angisiyena umfanyana owayevamise ukubambelela ephinifini likamama futhi sengiyindoda ephakathi nendima yempilo manje. Ngikuthanda kangakanani Nkosi, ngikholwa kangakanani. Sipho umusa manje sisize ukufundisa izwi lakho ukuze abanye bezobona futhi bafunde futhi bazi wena. Sicela egameni likaJesu, amen. Okwendikimba namhlanje kuseni ngicabanga ukuthi yilokho kuphela ebenginakho nje. Awu, izinkonzo kulobu busuku, isidlo, kugezana ezinyawo, kanjalo njalo, yilokho kuphela. Nginimemile ukuba nihlale futhi nibe kanye nathi.
Before our text this morning, let's turn over in the Bible to St. Matthew's.
Kodwa okwendikimba yethu namhlanje kuseni asiphenge ngaleya ephephelini kuMathewu ongcwele esahluko sesithathu ukufunda ingxenye yemibhalo.
I want to begin at the 10th verse of the 3rd chapter.
Ngifuna ukuqala ngevesi leshumi lesahluko sesithathu sikaMathewu ongcwele.
And I know there's many standing and
futhi ngiyazi kunabaningi omile futhi siyakuzonda lokho. Kodwa uma abanye benu bezoshintshana nabo kanye esikhashaneni, ngiyaxolisa ngokuba ngokuthatha isikhathi sami. Kodwa ngiyaqonda manje okokufundwa kombhalo.
Now also the axe is laid.
Izembe libekiwe empandeni yomuthi. Ngakho yonke imithi engavezi izithelo ezinhle iyanqunywa futhi iphonswe emlilweni.
I indeed baptize you with water and
mina nginibhaphathiza ngamanzi kubengu kuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. Ombeke yakhe yokwela isesandleni sakhe uza kushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo.
Then cometh Jesus of Galilee to Jordan to be baptized.
Kodwa uJesu evele eGalile efika eJordani ukuba azobhaphathizwa nguye, kepha uJohane wamnqabela ethi, yimi engiswele ukubhaphathizwa nguwe, wena uza kimi na?
And Jesus answering said unto him, suffer it to be so.
UJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke. Futhi wayesemvumela.
I would like to take the text from that word there in the 15th verse.
Ngizothanda ukuthetha indikimba yami kulelozwi lapho evesini leshumi nanhlanu. Vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke.
Oftentimes I have wondered why that
Zikathe ziningana bengimangala ukuthi kungani lokho ukuthi Jesu wase Nazareth futhi zikathe ziningi ngibuziwe khona kungani umuntu onjengo Jesu wadingeka babathizwe na.
Why would this person be baptized as an act of repentance and of confession?
Ungani lo muntu wabhaphathizwa njenge senzo sokuphenduka nokuvuma izono ngenkathi wayengcwele engenabala indodana emsulwa kaNkulunkulu ophilayo na?
Why would this person have
Ungani lo muntu kwakudingeka abhaphathizwe njengomuntu ozayo na? Umbhaphathizo ungemuva kokuvuma wayengenazo izivumo ukuba azenze ngoba wayenguNkulunkulu. Futhi yena kungani ayefanele abhaphathizwe ngoba enza ekuphendukeni ngoba wayekadingi kuphenduka ngoba wayenguNkulunkulu ongenakuphosisa na?
He was in the world and the world was made by him.
Wayesezweni futhi izwe lenziwa nguye futhi izwe limazanga kungani kokufanele babhaphathizwe na?
And did you notice the phrase before that said thus it
futhi niwuqaphelile umusho ngaphambi kwalokho na wathi kusifanele ukugcwaliswa kulunga konke ngamanye amazwi kufanele kugcwaliseke lonke izwi likaNkulunkulu elikhulumile lifanele ligcwaliseke.
God cannot say
uNkulunkulu angeke asho lutho ngaphandle kokugcwalisa. Uma esekhulumile kumsebenzi osuqediwe sekuvele kuqediwe uma uNkulunkulu ekukhuluma.
uNkulunkulu
akakhulumi neze aze ukuba sekulungele ukuba kube njalo futhi uma ekhuluma kufana nje nokuthi sekuvele kwenzekile.
Now if that wouldn't give us a basis to put our faith on.
Manje uma lokho kungeke kusinike isisekelo sokubeka ukukholwa kwethu kulukhukusa. Uma uNkulunkulu ekhuluma izwi sekuvele kuqediwe futhi kuthiwani ngezethembiso zakhe asinike zona na? Yonke into ayishilo isivele ngumsebenzi usuqediwe. Ngakho ke uma semukele izwi lakhe phakathi ezinhliziyweni zethu selivele lenziwe liphelele. Futhi kungani ngalonkathi wayezo akuphendula umbuzo babhaphathizwa na? Abaningi bathi ngani wabhaphathizwa ngoba wayeyisibonelo sethu. Lokho iqiniso esimweni esithile endaweni ethile. Lokho iqiniso kodwa kulona iqiniso lonke.
The truth of it was that
iqiniso lakho lalingukuthi ukuthi wayesifanekiso wayengumpristi omkhulu futhi ngaphambi kokuba umpristi omkhulu acotshwe wayedingeka gezwe. Ngifuna ukunifundela omunye umbhalo umzuzwana nje ngale incwadini kaExodus futhi ngicabanga ukuthi yivesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye engilibhalile isahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye njalo futhi ngifuna ukuqala lapha ivesi lesine isahluko lamashumi amabili nesishiyagalolunye.
And Aaron and his sons thou shall bring unto the door of the tabernacle of the congregation
Aroni namadodana akhe ngasemnyango wetende lokuhlangana ubageze ngamanzi.
Thou shall take
water bathayizambatho ufake kuAroni futhi ijazi nengubo neyamahlombe nesihlangu sesifuba umbhincise ngebhande elalukiweyo lengubo yamahlombe. Ufake isigqoko ekhanda lakhe naphezu ongcwele phezu kwemqhele esigqokweni futhi wena uthabathe amafutha okugcoba uwathele ekhanda lakhe umgcobe.
See Aaron the high priest before he could ever be anointed he had to be washed.
Yabo uAroni umpristi omkhulu ngaphambi kokuba aze agcotshwe kwakuzodingeka agezwe ngamanzi. Ngakho ke ngenkathi Jesu ngaphambi kokuba agcotshwe umpristi wethu omkhulu wagezwa ngamanzi. Futhi khona ke lawo mafutha omgcobo athelwe phezu kwakhe ukuba agcotshwe njengoAroni wagcotshwa ngamafutha wagcotshwa ngomoya ongcwele. Ngokubojohane wafakaze bona umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba futhi uhamba phezu kwakhe nephimbo lithi lo yindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo. Ngakho-ke ibhayibheli lasho ukuthi uJesu wagcotshwa ngomoya ongcwele wahambahamba yenza izinto ezinhle niyabo wayegcotshiwe futhi ngaphambi kokuba gcotshwe wadingeka agcwalise ukulunga konke niyabo wayedingeka gezwe ngamanzi ngaphambi kokuba ukugcotshwa kufike phezu kwakhe.
And it's a very beautiful
futhi kungumfanekiso omuhle kakhulu ethi namhlanje njengabapristi kuNkulunkulu sifanele zibhapathizwe kuqala.
Confess our sins and be baptized.
Sivume izono zethu futhi sibhapathizwe egameni likaJesu Kristu. Sihlanzwe izono zethu futhi khona ke niyakwamukelisa ukugcotshwa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Niyabo hlanzwe kuqala bese ke ugcotshelwa inkonzo. Ngeke umfundisi ofanele angene epulpiti ngaphandle kokuthi kuqala abhapathizwe egameni likaJesu Kristu ngoba kukhona kuphela ukuthethelelwa kwezono kusegameni likaJesu Kristu kuphela. Qhabo alikho elinye igama ngaphansi kwezulu elinikeziwe phakathi kwabantu. Ukuphenduka nokuthethelelwa isono kufanele kufundiswe egameni lakhe kuqala eJerusalema. Yilapho umoya ongcwele wawa futhi wagcoba kuqala.
A minister or any believer
ngakho-ke umfundisi noma yiliphi ikholwa kufanele kuqala lihlanze ezonweni zalo egameni likaJesu Kristu bese-ke ligcotshwa ngomoya ongcwele ukuletha ubufakazi nguNkulunkulu futhi uKristu wayengubufakazi bukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nomhlaba kuyo uqobo. Manje wathi vuma kalokhu Johane unjalo.
In other words, John, you are a mighty man. You are
ngamanye amazwi Johane uyindoda enamandla ungomkhulu umprofethi enamandla futhi isambulo sakho ngami siqiniswe impela. Uyangazi ukuthi ngingubani, uyazi ngoba inkonzo yakho ayivelanga kumuntu, inkonzo yakho yavela kuNkulunkulu. Awuzange ukufunde kumuntu, awufundiswanga lokhu ekolishi, kodwa ye iminyaka eyisishiyagalolunye ubudala wena wangenehlane ngoba wazalwa ngokungajwayelekile umntwana oyinqaba futhi kusukela ekuzalweni kwakho impela uNkulunkulu uqala ukubhekana nawe.
And even before your birth,
futhi ngisho ngaphambi kokuzalwa kwakho umprofethi wakubona futhi ungukukhanya kwalolu suku futhi ehlane uyazi ukuthi ngingubani ngoba uNkulunkulu ehlane wakutshela ukuthi kuyoba isibonakaliso esingilandelayo futhi usuvele ufakazisile ngaso futhi uyasazi futhi siyazana ukuthi zingobani siyazana.
You need to be baptized.
Futhi koleke kuqiniso ukuthi udinga ukubhapathizwa yimina. Kodwa sivume kalokhu ngokuba Johane uma singukukhanya kwalolu suku sifanele sigcwalise kulunga konke.
God's word must be fulfilled by us.
Lonke izwi likaNkulunkulu lifanele ligcwaliswe yithina ngalolu suku ngokuba kusifanele, kufanele, kufanele, kufana nathi ngoba uma singofakazi beqiniso bakaNkulunkulu namuhla Johane singukukhanya kwalonyaka.
And if we are the lights of this age, they so much.
Futhi uma singukukhanya kwalonyaka kunokuningi kakhulu kombhalo kuzofanele kugcwaliseke ngalonyaka futhi kukithi. Hallelujah.
It's up to us to see that.
Ungithi kubona ukuthi kulunga konke kukaNkulunkulu kugcwalisekile futhi kuyini kulunga kwakhe na izwi lakhe. Ngamanye amazwi Johane uyazi ukuthi ngingubani, ngingumpristi omkhulu, lelo iqiniso Johane, futhi ngidinga ukubhapathizwa nguwe, kodwa kuzifanele ukugcwalisa ukulunga konke. Nginezidingo zokubhapathizwa nguwe manje ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu ngoba lonke izwi lizofanele ligcwaliseke.
And we are the lights of the day, and it's up to us to fulfill all.
Futhi singukukhanya kosuku futhi kukithi kugcwalisa konke lokhu futhi ngiyazi ukuthi kulunga kwakho nesifiso sakho ukugcwalisa izwi kusifanele singukukhanya. Ukukhanya kwakho wonke unyaka kufanele kwenze into efanayo. Siyazi ukuthi yini ezofanele igcwaliseke. Nina elingabakamoya nini lazi izwi likaNkulunkulu niyakubona lokho uNkulunkulu akuthembisile.
Now,
manje izwi angeke nje lize kalula kodwa lifika ngokubheka ufanele ucindezele indlela yakho ungene ukulenza kodwa noko kufanele thina kusifanele ukugcwalisa ulunga konke kukaNkulunkulu sifanele sikwenze
and now Jesus did recognize in John
Kutimanje uJesu waqondake uJohane ukuthi uJohane wayengumprofethi weqiniso. Izwi lalikhulumile kuJohane futhi wayazi ukuthi wayengumprofethi ngokoqobo wehora. Futhi uJohane wayazi ukuthi uJesu wayengumesiya wehora. Futhi kodwa-ke bobabili ngokusobala babenokuqonda. Wo uma ibandla likaNkulunkulu ophilayo belingafaka lokho kuphela nje emakhanda abo kulokhu ukuza nezinhliziyo zabo ukuthi ibandla belingeke lehlukaniswe yimigoqo yehlelo leyo mehluko ezivumweni kolo nemibala njalo njalo ukuthi singahlakala ndawonye egameni lenkosi uJesu kungena lutho olungasithwala sihambe sisuke ezwini leqiniso likaNkulunkulu ophilayo futhi sihamba siqonde ngo sehlele kulowo muqa wombhalo ukugcwalisa kulunga konke kukaNkulunkulu wanamuhla
or anyone knows that we're living in the evening lights
Ngokuba noma kubani uyazi ukuthi siphile ezinkanyisweni zakusihlwa umprofeti wathi kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sakusihlwa futhi ngakho-ke siyazi ukuthi siphila kulelo hora ihora lezinkanyiso zakusihlwa ngakho-ke Nkosi uNkulunkulu sisize sikuqonde lokho
Let's go back just for a little bit and take up some characters
Azibele muva kancane nje futhi sithathe abalingiswa abathile ababeyazi indawo yabo ngosuku lwabo futhi wayevuma kumela kugxekwa noma yini enye ukuze izwi likaNkulunkulu ligcwaliseke
Hallelujah Let's take for instance Noah and his day
Asithathe isibonelo uNowa nosuku lwakhe kwakumfanele uNowa ngemuva kokuba wayehlangana noNkulunkulu futhi wayelazile icebo likaNkulunkulu losuku manje angeke wenze lutho ngaphandle uma wazi ukuthi wenzani ufanele wazi ukuthi kuyintando kaNkulunkulu Ufanele wazi ukuthi kuyicebo lakhe lesifiso sakhe futhi kwembuliwe kuwe khona ke akukho lutho oluzokumisa manje Noah wayazi ngoba wayengayitho lange enkonzo yakhe kwezinye izikolo sezemfundo kodwa wayekhulume ubuze nobuze noNkulunkulu futhi wayazi ukuthi kwabuza uzamcolo Wayazi ukuthi izimvula zizothululeka ziphuma ezibhakabhakeni njengemifune evulekayo nakuba kwakumelene ngokugxilile nezindaba zesayensi yangalolo suku. Ososayensi akungabazeki bamgxeka uNowa futhi bathi singafakazisa ngokwesayensi kuwe ukuthi akukho manzi phezulu lapho. Ukuba babengunyaka omkhulu ngalonkathi bebakhulu ngaphezu kokuba sinjalo namuhla isayensi eningi kunathi namuhla niyazi uJesu wakhomba kukho njengoba kunjalo emihleni kaNowa bawakha kanjani amabhubesi amakhulu anekhanda lomuntu nezivivane nezinto ebesingeke sizithinte izakhiwo namhlanje futhi babengososayensi abakhulu babenemibala lezinto noketshezi lokugqumisa ngalolo suku ukuthi babengomisa isidumbu somuntu ofile besingeke sikwenze namhlanje uma besingadingeka sikwenze babeqhubekele ngaphambilana kunoma sinjalo futhi babengakufakazisa ukuthi kwakungekho manzi lapho Kodwa kokufanayo nje kwakumfanele uNowa emva kokuba wayeselazile icebo likaNkulunkulu ukuthi washayela ngesando emkhunjini ngokufanayo nje ngoba wayazi ukuthi lowo mkhumbi wawungaba yiyona nto kuphele yayingantanta. Kule ndaba uma kwakufakazisiwe ngokwesayensi kwakungekho manzi lapho uma izwi likaNkulunkulu lalithe liyokuna lizokuna.
May I stop here to say this, but Cause of the sick people.
Futhi mangime lapha ukusho lokho ngenxa yabantu abagulayo uma udaba lwakho lulubi kakhulu ukuthi mhlawumbe udokotela uyasho ukuthi eliseko ithemba kwenza mehluko muni lokho inqobo nje uma uNkulunkulu ethi kuwe ngizokudedela uphile
Hallelujah
Kungani ukuthi udokotela noma usosayensi othile bengathi inkolo yakho okhuluma ngayo umoya ongcwele nokukhuluma kwakho ngezilimi nokubonakalisa kwakho kwakho kungukuzikhohlisa kwengqondo? Ukuthi awugcwalisiwe ngomoya ongcwele, ukuthi ayikho into enjalo, futhi izinkulungwane eziningi zabefundisi basasontweni baye kumemezela lokho namuhla ukuthi nisetshenziwe nonke, ukuthi ayikho into enjalo. Futhi kunjalo abanye babo bathe kimi, kungani ungajoyini ihlelo elithile lihle bese usebenzisa ukuthonya kwakho ukuqhubela phambili lelo hlelo na? Futhi khona ke bathi manje leli lapha iqembu lepentekostali owulazela nalo wayisigejane nje sowaka abakholwayo. Futhi baba ayikho into enjengaleyo, basetshenzwe njengokwengqondo, abanakho lokho abakhuluma ngakho. Singakufakazisa lokho abanakho.
Oh brother, you're just too late.
Oh, mfowethu, ulethi nje kakhulu. Siyakwazi sinakho. Sizelwe kabusha ngomoya ongcwele. Futhi siyayibona imisebenzi yakhe phakathi kwethu ngo. Njengoba nje kwakunjalo ngezikhathi zeBhayibheli. Uma ukholela kulowo moya ongcwele ofanayo, kodwa ke kungani engenzi into efanayo ebandleni lenu na? Isizathu angeke yaguquke unguNkulunkulu. Ngakho ke kunendaba ukuthi buyini bufakazi besayensi ukuthi sinamadlingozi nje, ukuthi singabathikamazeke engqondweni nje, ukuthi akukho lutho lempela kule nkolo enkulu yethu, ukuthi akukusiko nje lokho okufanele kube yikho, nokunye kanjalo, ukuthi thina sizikejane nje saba shiwe ungakukholwa, ungakukholwa. Ungakwenzeka indodakazi yakho ifika ekhaya iphuma esikoleni bese ithi mama sifakazisile namhlanje ukuthi ugebhezi lomuntu lufana nje nolwenkawu enkulu ishimpanzi yabo. Noma sifundile futhi siyazi ukuthi sonke sivele engqamuzaneni elilodwa ukuthi kuphela nje siyizilwane. Ungakukholwa lakho. Futhi kulendaba ukuthi noma ubani uthini, noma yiziphi isazi sezenkolo, noma yimuphi udokotela, noma yimuphi usesayensi, noma yimuphi uthisha, bambelela nje ezwini likaNkulunkulu ngoba kubulani siyakha njengoba uNowa wayenjalo esukini lakhe sakha umkhumbi. Futhi Noah wayazi ukuthi uma engawuqedi lo mkhumbi ukuthi akusibo kuphela bendlu yakhe abangasindiswa. Ngakho-ke wayelazi icebo likaNkulunkulu phakathi kokuxekwa. Akuzange kumkhathaze nakancane, washaya ngesando khona lapho kulowo mkhumbi. Ngakho kunendaba ukuthi basho kangakanani ukuthi ayikho into okuthiwa ngubhapathizo kamoya ongcwele, ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu. Kusifanele kithina, kusifanele ukuthi sigcwalise kulunga konke, ukuthi siyama kuleli hora lokuvivinywa, futhi sigonqa kude emkhunjini wenkosi. Bayasho ukuthi mfowethu uxovekile emibhapathizweni yakho kanjalo njalo, ukhona awufanele ubhapathizwe egameni lenkosi uJesu. Bengikhuluma nezithandani ezithandekayo ezolokusihlwa, futhi kukhona insizwa esanda kubhapathizwa nje, futhi ekhona ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa kuphela, futhi emhlanganweni we-businessmen ngeke bayivumele ifakaze ngoba ikholwa ukuthi kukhona onkulunkulu abathathu. Manje akulendaba ukuthi bathini, kufanele kithina, kusifanele ukuthi sigcwalise kulunga konke.
The word will remain the same when
business is lapho izintangano zebusinessmen nakho konke sekuhambile amabandla awasayikuba bikho. Izwi likaNkulunkulu liyohlala njalo linjalo, kusifanele ukugcwaliswa kulunga konke. Abaprofethanga yini abaprofethi ngalolu suku na? Khumbulani labo baxeki kwakubafanele ukugcwalisa lokho, futhi ngoba kufanele kugcwaliseke futhi. Kodwa Noah kumkhathazanga, wahamba waqhubekela phambili ngoba wayelwazi uhlelo lukaNkulunkulu. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezokwenzani mfowethu kid. wayesazi izimiso zikaNkulunkulu ngoba wayekhulumile noNkulunkulu futhi wakungokwezwi kaNkulunkulu futhi wahamba waqhubekela phambili ngo ekukwenzeni noma kanjani noma ngabe isayensi yayingafakazisa noma yini enye noma kwakukuningi kanjani ukugxeka okwakubekwe phezu kukaNowa wahlala kahle nezwi likaNkulunkulu futhi wagqonqa khona lapho ngani na kwakumfanele ngoba uNowa wayengumprofeti futhi kwakumfanele ukuthi wayegcine izwi likaNkulunkulu wahlala nalo
it's becoming to any prophet true prophet
kufanele kunoma yimuphi umprofeti umprofeti oqiniso kaNkulunkulu ukuthi uhlala nezwi kungakhathaleki ukuthi isayensi ngathini nokuthi lokhu kungafakazela lokhu noma okunye nokunye kufanele ukuthi lokho kugcwalisa ukulunga konke
All right they sent word for me to pray for mom
Kulungile Bathumele izi kimi ukuba ngikhulekele umama khona manje mkhulekele manje udokotela usevele wahamba kulungile manje Nkosi Jesu ngimile lapha lowo ngumama wami uma ihamba nginikele umphefumulo wakhe ezandleni zikaNkulunkulu kodwa nanku umlayezo ozofanele uqhubeke Nkosi ukhona ophilayo lapha ozodingeka afe ngisize Nkosi ngingowakho egameni lika Jesu
It's becoming to us It's becoming to me now that I fulfill all righteousness.
Kuzifanele ungifanele manje ukuthi ngigcwalise kulunga konke. Izwi likaNkulunkulu liza kuqala alukho uthando olufana nothando lukaNkulunkulu.
Now Noah
Manje uNowa kunendaba ukuthi ukuxekwa kwakuyini phezu kukababa uNowa wayazi lapho yemikhona futhi ngakho ke wahlala ngonezwe
And he built the ark for the saving of his household
Uthi wakha umkhumbi wokusindisa bendlu yakhe ngoba kwakumfanele ukuba yenze njalo kwakumfanele uNowa ukwenza kanjalo
It's becoming to every Christian The stand by
Mfanele wonke umphristi kuma ngezwi uqale impela ame ngezwi kaNkulunkulu
Heavens and earth will pass away You will pass away I'll pass away
Uyabodlula amazulu nomhlaba nizokwedlula nizokwedlula amasonto azokwedlula izintakano zizokwedlula kodwa izini kaNkulunkulu alisoze ledlula thembeka sihambi esethembekile
In the days of
Enoch, ngabambi nje kukazamxolo ngenkathi uEnoch yebuka phandle lapho futhi wabona Noah akabude le kulo mkhumbi.
Enoch was a prophet.
UEnoch wayengumprofeti. UEnoch wayazi ukuthi wayengumfanekiso futhi wayazi ukuthi ngaphambi kokuthi zamxolo ufike ukuthi wayezodingeka nikeze isibonelo.
So one afternoon It was becoming to him to take a
walk. Ngoba ngeke intambama kwakumfanele ukuba thethe uhambo kwakufanele ukuthi wayezothatha loluhambo loNkulunkulu.
And somehow that day he changed his path.
Ukuthandela thize ngalosuku washintsha indlela yakhe esikundleni sokuhamba zungeze ohlangothi lweqhuma wathethe umgwaqo omkhulu wenkosi futhi waqhubeka nje wahamba futhi abamtholanga ngoba wayengasekho kodwa wayihambe wakhuphuka ngomgwaqo omkhulu wenkosi
Oh God let me be like Enoch
Oh Nkulunkulu mangibe njengo Enoch lapho ihora lifika ukuthi ngifanele ngithathe indlela mangitshole umgogo omkhulu wenkosi Sengiyambona uEnoch njengoba wayazi ukuthi kwakumfanele ngokuba wayengumprofeti futhi wayazi kwakuzokwenzeka ngakho ke sengiyambona anga umkakhe evalelisa futhi ethi sithandwa ngizokubona emva kwesikhathi Waqula abantwana bakhe futhi wabanga wabavalelisa futhi wathela indodaneni yakhe enganiwe nendodakazi yakhe eshatile futhi wabanga wabavalelisa bathi uyaphi baba na ngabe uyaphuma kuhambo nje oluncane yebo ngiyahamba ukuzishayela ngumoya Kodwa akazanga thathe endala indlela etshelekile ngalolo suku wathatha umgwaqo omkhulu enkosi futhi waqhubekela phambili waye enkazimulweni Umfanele kwenze njalo wayengafuni kuhamba kepha nokho kwakumfanele ukuthi yena agcwalise ulunga konke ngoba wayengumfanekiso webandla namhlanje wayengumfanekiso webandla elizohamba lithathe kushaywa ngumoya kwantambama ngenye yalezi ntambama sizoshaya ngomkwaqo omkhulu enkosi futhi siyohamba siye kude.
Ya
kwakumfanele uNowa, kwakumfanele uNoki ukuthi bayogcwalisa kulunga konke. Kodwa-ke ngifuna ukukhuluma ngeke indoda lapha. Kwakukhona indoda egama linguDaniyeli futhi yayiphila osukwini lwabagxeki. Yazi abantwana bakwa-Israyeli babethathiwe ezweni lakubo lendabuko behliselwa eBhabhiloni futhi lapho babedabukile futhi okweminyaka engamashumi ayisikhombisa athile babekade besezansi lapho kodwa kwakukhona umprofethi omncane owehla nabo ogama linguDaniyeli. Futhi yena neqembe elincane ihlanzana nje labazalwane bahlangana ndawonye futhi babezenzele isifungo kuNkulunkulu ukuthi babengeke bazingcolise ngenkambiso yesimodeni yalolo suku. Babengeke bazilulaze ngokudla kwenkosi, babengenakuziphuza iziphuzo zayo zinamandla, babengeke bayithamele imicimbi yayo. Kodwa babezozigcina bengcwele futhi bezinikele kuNkulunkulu ngokuba kwakubafanele. Kwakumfanele uDaniyeli ngoba wayengumprofethi ukuthi wayehlale nezwi noma imuphi umprofethi oqiniso olaziyo izwi likaNkulunkulu. Lowo uma engalazi izwi likaNkulunkulu khona-ke akasiyena umprofethi oqiniso. Umprofethi oqiniso ohlala nezwi noma yini izwi elikushoyo bahlala nalo ngo kungena indaba ukuthi izimiso zosuku noma lokho ibandla lesimodeni elikushoyo noma lokho omunye akushoyo noma omunye umuntu enza enye into, umprofethi eqiniso uhlala nezwi ngo. UDaniyeli wayazi ukuthi uma ehlala nezwi ukuthi kumbizani, kuzombiza ukuthanda kwakhe ngabantu, kwakuzombiza inhlanganyelo yakhe nabo bonke abazalwane, kwakuzombiza inqwaba yezinto. Kodwa benza udaba ukuthi babezokhuleka kuNkulunkulu othile. Kodwa-ke ngemva kwalokho babengabuyele emuva futhi bakhuleke kunoma yimuphi uNkulunkulu. Kodwa niyazi into ethize malana nakho uNkulunkulu. Asixegisi ngoNkulunkulu, akukho buxegi kuxegisa ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uhlale nje unguNkulunkulu. Akasilindele ngesonto kuba sibe ngamaKristu sidumisa yena futhi sikwenza yena futhi lomzobuluko oyintengentenge futhi akuthathe akwehlise nazo zonke izinhlobo zemicabango ukuthi mhlawumbe bengine phutha futhi bengifanele ngenze lokhu noma lokho. Sihlala ngqo maphakathi ezindlini kaNkulunkulu futhi silale ngqo kulo. Ngakho-ke sithole ukuthi uDaniyeli kwakumfanele njengomprofethi kuhlala nezwi kungakhathaleki. Ngakho-ke kwabakhona isimemezelo saphumayo futhi sathi ukuthi noma ngubani ozokhonza noma yimuphi omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalowo uNkulunkulu ababemkhethile. Ngamanye amazwi, uma ungasebenzisani nathi sizovele sikuphonse emphandwini wezingonyama. Hawu, kwakumfanele uDaniyeli, kwakumfanele ukuthi agcwalise ukulunga konke, ukuthi angakhonza omunye uNkulunkulu noma azithandele yena nezwe kuphela kuNkulunkulu kuphela. Ngakho-ke wavele waphosela emuva izivalo futhi waphosa phezulu iflemu yefastela futhi wavula amakhethenisi futhi wabuka ngasempumalanga futhi wakhuleka kathathu ngosuku njengoba wayehlale enza. Ngani na? Hayi ukuthi nyelela ndawona thize futhi ucashe ukukwenza, kodwa wavula amafastela wavumela ukuthi noma ubani abone ofunayo. Wayengenamahloni ngenkolo yakhe ngoba umfanele umKristu ukungabi namahloni ngenkolo yakho. NjengoPawulu wasendulo wathi ngendlela okuthiwa ukweduka ukuhlanya ileyo ndlela engimkhonza ngayo uNkulunkulu wawo baba. Niyabo, anginawo amahloni ngevangeli likaJesu Kristu. Wathi ngokuba linamandla kaNkulunkulu kuyo insindiso kunoma ubani olikholwayo, kunjalo anginamahloni ngevangeli. Liyinto ebambelele emahoreni lapho umkhumbulo uyendezela nayo yonke inkanyezi ayibonakali nenyanga nezinkanyezi neziphepho ziphephetha lisalokhu libambelele ngoba yivangeli likaJesu Kristu. UDaniyeli wayethembekile, kwakufanele kuye. Abantu abamehebheru kwakubafanele bona, kubafanele emva kokuba babethathe ukumele kwabo uNkulunkulu. Kwakubafanele, ababanga nendaba ngezithando zomlilo ngaphansi kwezilingo ezinzima. Yini abayikhathalela na? Babethathe ukuma. Oh, uNkulunkulu Uma amaKristu namhlanje bengakubona kuphela lokho ngizothatha indlela yami nabayingcosana abadelelekile benkosi ngiqale ukungena noJesu wo nkosi ngithathe ngedlule Ngaphansi kwesilingo izinkathazo ubuhlungu benhliziyo yokufa ukugula usizi ngisazo lokhu ngiphosa unkatho lwami kuJesu Kristu ukuze ngithathe ukuma kwami kuKristu idwele liqinile ngimile yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo yonke enye into iyabisha imibuso iyowa nezizwe eziyokwehlukana namahlelo azohlakazeka nezazi izenkolo ziyofa kodwa izwi likaNkulunkulu liye lokhu lihlezi linjalo yebo kubafanele ukuthi bazothatha ukuma kwabo futhi kwakubafanele ngemuva kokuthatha ukuma ukuthi bayohlala ekumeni kwabo Uma uza namhlanje useni ukholo ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa futhi uthathe ukuma kwakho ukufanele ukuthi ulukothi ufakaze noma yini ephikisana nakho noma ungezi kunjalo uma ungeza sengathi uNkulunkulu uzokuphulukisa khona ke hlala kude le wenza inhlekisa kuphela ngakho uma uza kulokhu kuza uma ukubizela iyalithanda ukufika ukuthi ngifuna ukuthatha ukuma kwami kukaKristu uma uzwa bala inani bala amadoda akho ubone ukuthi ungakwazi yini ukuya empini bona ukuthi usukulungele yini uma ungazizwa sengathi kulungele ungezi Kodwa uma kuthile kukutshela lolu usuku lwami lokhu kusa kwami kodwa ke uzoza futhi uhlale njalo lapho Unganyakazi hlobo kunendaba uma ukufa kubhekana nawe nenkungu intante ebusweni bakho yini ikhathelele na yima lapho ngoba kodlula amazulu nomhlaba amazwi ami awasoze ahluleka uzohlala nalo Uma uthi ngiyamkhola uJesu Kristu njengomphulukisi wami ngiyakhola kulokhu kuso ukuthi uzophulukisa umzimba wami kulayo into ethize ngitshele ukuthi angize endlini yokukhonzela ngilapha phakathi kwamakholo ngithatha ukuma kwami kulokhu kusa ngiyanikholwa ngiyakhuphuka ukuba ngiyokhulekelwa lapho sengikhulekelwe lapho kulokho kuma ngizohlala nginendaba ukuthi kuba mnyama kanjani noma kukuphi ngisama ngithule kulokho kuma uthathe ukuma ngoba kukufanele umuva wokuba uke wakwenza ukuvuma ufanele uhlale nokuvuma kwakho kunjalo ukufanele wena njengomKristu njengekholwa ukuhlala nokukholwa kwakho Ungavumeli udeveli yakuphusha kususe lapha nalapho uhlala njalo udungekile uhlala njalo uphumile emgwaqeni omkhulu uhlala njalo ungena uphuma futhi yileyo ndlela ungeke wahlala ndawo angeke waba nokuzethemba kuqobo noma ukwazi angeke ongaba nokukwethemba uzofanele ume futhi lapho usukwenze konke ongakwenza ukuze ume khona ke yima
just keep on standing
Yiba ulokhu mile nje kunjalo sifanele sikwenze lokho kusifanele kufanele thina ukuthi sikwenze Kwakufanele kuEliya kufanelekile kuEliya umprofeti ukuthi wenze ukuma kwakhe ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu ngoba wayelazi izwi likaNkulunkulu futhi wayazi ukuthi lo mbishopu omkhulu uJezebeli nayo yonke imehluko yabo yamahlelo yahlangana nesimo sezwe Kufanelekile kuElija njengomprofeti ukuthi ame ukuthi wama yedwa wathi kuNkulunkulu bonke bahambile kodwa mina futhi mina ngimi ngedwa Lokho ngokwazi ayenakho uNkulunkulu washo ukuthi unabanye abaningi abathatha kuma kufanayo mhlawumbe haye endaweni leyo leyo Eliya aye kuyo ngoba wayeyisisulu esizweni bazange bakuthola ukuxekwa njengoba akuthola ngenxa yokuthi bonke wayedubula kuye ngo ngoba wayengumprofeti Kodwa kwakumfanele phakathi kokulingwa phakathi kokuxekwa phakathi kokunganaki kwakumfanele Eliya njengomprofeti ukuthatha kumele uNkulunkulu futhi ume lapha Kusifanele ukugcwaliswa kulunga konke amakhulu amadoda anamandla ebikezela lolu suku lapho izinkolo zikaJezebeli nezinto ziyaphakama manje izinto esinazo namhlanje sizama ukulidla kuyifanele inceka kaNkulunkulu ungakhathaleki ukuthi noma ubani uthini noma kwenzekani yima ngoba kusifanele ukuthi sihlale nezwi u-Eliya wayazi ukuthi wayengumprofethi wabona imibono uNkulunkulu wayemqinisekisile ukuba abe ngumprofethi ngakho-ke kunendaba ukuthi abazalwane bakhe babengamashumi ezinkulungwane ngokwane nje ama-israyeli izigidi zawo abantu ababezisho ukuthi bakholelwa kujehova babezihlelile bona uqobo babehambe baba izimoteni njengoba benjalo namuhla bahambe baba izimoteni bacekisile ezwini lakhe
Hallelujah! But it was becoming to
heal all Elijah. Hallelujah! Kote kumfanele Elijah, ukuthi konke. Ngakho ke wamalapho yethe memeza kakhulu ngokumelana nobubi. Ukube babethathe ukuphila kwakhe, kuthiwani ngakho na? Wakumfanele ukugcwalisa kulunga konke.
There's evil in the land.
Kwakukhona ububi ezweni, kwakukhona kunganaki ezweni, kwakukhona kungalungile ngokomfana ezweni.
And it was becoming to Elijah to fulfill all righteousness.
Futhi kwakumfanele u-Eliya ukugcwalisa kulunga konke. Ukuba amele uJehova khona ke uJehova wamele u-Eliya. Amen. Kumfanele.
Abraham. It was becoming to Abraham.
Abraham, kumfanele u-Abraham ukuthi azehlukanise nokungakholwa. Kulifanele noma yiliphi khona ukuze ehlukanise nokungakholwa.
Abraham, it was becoming to him.
Abraham, kumfanele kuhamba angene ezweni lakhe uqobo. Yena noNkulunkulu yedwa ngoba wayengumprofeti izwe aliqondanga ukuthi kungani u-Abraham yenza ukukhetha kunjalo. Kungani ashiya ikhaya lakhe na? Kungani ashiya ibandla lakhe na? Kungani ashiya abantu bangubo na? Kungani yenza izinto ezingubudedengu kanjena ukuba ayogogobala ezweni labezizwe lapho kungekho amanzi noma ukudla na? Kungani hamba wayongena kulezo zingwadule ezimakhaza lapho abantu babengagaze baye khona okwangaleso sikhathi na? Kodwa kwakumfanele ngoba wayengumprofethi ukuze ehlukanisa kukho konke ukungakholwa nokuhamba yedwa noNkulunkulu. UNkulunkulu wathi, zehlukanise futhi ngizokubusisa. Uma uzehlukanisa nakho konke kungakholwa, uNkulunkulu uzokubusisa. Futhi kuzifanele thina sonke kungakhatheleki ingenani ukuzehlukanisa thina uqobo ezweni elingakholwa. Phumani kubo futhi zehlukaniseni, kusho uNkulunkulu, ngizonambukela. Kuzifanele njengamadoda nabesifazane bakaNkulunkulu kuthatha ukuma kwethu kuleli hora elimnyama esiphila kulo. U-Abraham ungakhathaleki ukuthi bonke babo bacabangani wazehlukanisa ngani na? Wayembonile uNkulunkulu, wabona umbono, umbono wawuyiqiniso, umbono uyafezeka. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye. U-Abraham ukwenza isitatimende esingubudedengu njengoba asenza umuntu oneminyaka eyikhulu kudala nonkosikazi yonamashumi ayisishiyagalolunye, futhi wayenyumba, futhi yena wayesilisa, wayengazali, futhi babezoba nengane kulo nyaka. Ngani isayensi yezokwelapha yalolo suku yayizombiza ngohlobo oluthile olungaqondakali. Babeyombiza ngohlanya, kodwa kwakufanelekile. Haleluya! Ngezinye izikhathi kufanelekile ukuba ngokungaqondakaliyo uma kungokwezwi. UNkulunkulu wayekhulumile kuye wathi, Abrahama wathi, yebo Nkosi, nginguNkulunkulu woyihlo, nginguNkulunkulu waphakade, ngingu-El Shaddai, ngiyisifuba, ngingamabele, ngingumnikezeli mandla. Anginendaba ukuthi neminyaka emingaki budala u-Abrahama, kuyini lokho kimi na? Anginendaba ukuthi awuzali kanjani noma isibeletho sakhe siyinyumba kanjani, ngizokunika indodana. Futhi u-Abrahama wathi, ngiyakukholwa wena Nkulunkulu. Haleluya! IBhayibheli lathi akangabazanga ngezithembiso zikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina enika uNkulunkulu dumo. Ngani na? Kwakumfanele. Wayesibonile isandla sikaNkulunkulu sihamba ngamandla.
Oh,
tabenekele likaBranham, hloboluni lwezi esiyolinikeza ngosuku lokwahlulela na. Lapho sisibonile sandla sakhe sinamandla, siwabonile amandla akhe, siyibhekisisile inkazimulo yakhe, sikubonile kusho akukaze kwehluleke. Simbonile umuntu wakhe inseke yomlilo enkulu ukukhanya kuleke kubini lapha sikubonile ngaleya isayenza ithatha izithombe zakho nakho konke futhi sizwe umlayezo ophuma uqonde ngqongo muqa zehlukaniseni nabo ningahlanganyeli nana uma yini yokungakholwa ukuthi fanele ukuthi izicwalise kulunga konke. U-Abrahama wavuma ukuthi wayeyisihambi nomfokazi wayengenalutho ayengalwenza wayengazi muntu emhlabeni wahamba noNkulunkulu ngoba kwakumfanele ngoba wayembonile kwakumfanele u-Abrahama ngathi onke lawo makhosi ehlangene phandle lapho niyazi ukumenza abe ngumfo omkhulu kakhulu wonke amakhosi ngemuva kokuba u-Abrahama wayeyobetho le lokhu kunqobo okukhulu ngathi amakhosi ehlangane naye phandle lapho bonke abafowabo bamahlelo futhi bathi uyazi Abrahama sizokwenza isivumelwane nawe sizokwenza ukuthi nokuthi bathi ngeke ngithathe intanjeni yesicathulo kimi hayi ukuthi wena ubuzothi ngenzele uAbrahama ukuthile oh bakumfanele ngokuba uyazi haleluya ukuthi uNkulunkulu wafunga kuye ngizokunika yonke indawo oyibukayo empumalanga enyakathi etshonalanga noma enikizimu kweza mehluko buni noma ngabe sinezuka noma usheleni noma ngabe sinokuthile singakudla noma ngabe sinakho noma ngabe siyaphila noma siyafa na uNkulunkulu wethembisa abamnene baya kudla ifa lomhlaba. Kusifanele thina kusifanele ukuthi siphile njengakho siziphathe njengakho sifanele sigcwalise ukulunga konke uNkulunkulu ufuna besilisa nabesifazane abazokuma futhi bagcwalisa ukulunga konke kusobala ukulunga yizwi lakhe. Njengoba ngishilo ekuqaleni kwentshumayelo ingaleso sizathu Jesu abhaphathizwa ngona ndaba ukuthi kwakunjani uma azisho ukuthi uyindodana kaNkulunkulu khona ke abhaphathizwe ukho ukuthethelelwa kwezono na wayengenakho kodwa wayezodingeka gezwe ngoba wayengumpriest omkhulu wayezodingeka agcwalise kulunga konke wathi vuma kaloku Johane yazi ukuthi uyakwazi yazi ukuthi ngiyakwazi futhi siyazana kodwa sizovuma kaloku kepha ngoba kusifanele. Amen, haleluya. Kodwa ke ngizothatha indlela nabayindozane abadelelekile benkosi kungifanele kunifanele njengezinceku zikaNkulunkulu ukuthi sithatha indlela nabayindozane abadelelekile benkosi ukuthi sihamba ngokubesaba uNkulunkulu ngokulunga ngokungcwele kule mpilo yamanje sibeke eceleni konke okusindayo okuthandeleka lula kangaka kithi sibuka kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uJesu Kristu. Amen. Kwakumfanele u-Abrahama ngenkathi enyukela lapho ukuthi uNkulunkulu wamtshela manje thatha lo mfanyana manje usuneyikhulu nacishe namashumi amabili eminyaka ubudala futhi unomfanyana lapha ikhanda elinezinwele ezisongene elincane uyinto encane enhle kodwa ngifuna umthathe umkhuphulele lapho entabeni futhi umnikele abe ngumhlatshelo ngaye ngizokwenza izizwe eziningi ngawe. Ungenzeka kanjani na? Wakubukeka sengathi uNkulunkulu wakusonta konke. Ngizothatha ngoyisaka futhi ngibuzise umhlaba wonke nezizwe zonke ngaye. Kodwa ngifuna wena umthathe phezulu lapho futhi umbulale. Ngembe kaIsaka. Hallelujah. Ngembe kaIsaka. Ngizobuzisa izizwe zonke ngaphansi kwamazulu. Kodwa ngifuna umkhuphulele lapho futhi umbulale.
That's stern.
Oh, loqinile namandla ubaba omdala nezinkuni nesakali inqume emhlane wakhe. Hola imbongolo. Hey, uyisa komncane hamba phambi kwakhe. Akangabazanga ke zithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Wakumfanele.
Abraham said himself, I received him as one from the dead.
Ngoba uAbrahama washo ukubona ke ngamemukela njengoyedwa uvela kwabafileyo futhi ngiqinisekile ukuthi uNkulunkulu engamvusa futhi. Amen. Kwakumfanele uAbrahama ukugcwalisa kulunga konke. Wayazi ukuthi wayekhuluma ngani, wayemazi uNkulunkulu wakhe, wayazi lokho uNkulunkulu akushilo, uNkulunkulu uyakwazi ukukwenza. Isithembiso esenziwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi ukugcina isithembiso sakhe, ukakhathaleki. Ngakho ke kwakumfanele uAbrahama ukuthi agcwalise ukulunga konke.
It was becoming to the disciples at Pentecost.
Kwakuba fanele abafundi ngePentecost ukuya kulelo kamelo eliphezulu. Ngani na? Ungani kwakufanele na? Ngoba babehlangane nomuntu umbazi owaziwayo ezweni, sihambi sasekalile sinegama elibi vezandlebe.
But they had seen that man raise the dead.
Kodwa babeyibonile leyo ndoda evusa abafileyo, babeyibonile leyo ndoda evula amehlo ayimpumputhe, babeyizwile leyo ndoda eshumayela elimsulwa izwi likaNkulunkulu, futhi babazi ukuthi wayengumesiya. Babezibonile zonke izibonakaliso kakuye, babemzwile uNkulunkulu ephendule esemazulwini, babeyibonile leyo nsika yombili oyilengela phezu kwakhe, babazi ukuthi wayengumesiya. Kuthi ngenkathi abatshela ukuthi kungifanele ukuthi ngihambe, kodwa ngifuna nikhuphukele lapho emzini waseJerusalema futhi nihlale phezulu lapho, nilinde nje lapho. Kuze kuba nini na? Kuzoba nini lokho Nkosi na? Uze nje nize nimbathize amandla vela ezulwini. Khona-ke kuzoba ngofakazi bami. Kuzohlala isikhathi eside kangakanani Nkosi na kulezi zizukulwane nakuleso zizukulwane nabaningi labo iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza eJerusalema, eJudiya, eSamariya nasezingxenyeni zonke zomhlaba. Kodwa ngaphambi kokuba nihambe, ngifune nilinde, ngizonenzela ukuthile. Akubafanele ukuthi bahambe bangene ekameleni eliphezulu, ngoba babewabonile amandla akhe, bayazi ukuthi wafa ukufa kakhulu, ukuthi ngisho inyanga lezikakezi bafakaza ukuthi wayefile, zabufihla ubuso bazo futhi abuzange bukhanye. Mhlaba wawazi ukuthi wayefile, waze wayendezela ngokuphelelwa amandla, amadwala athi unqabhume emhlabathini. Lokho kwakukade kulapho kusukela ekubhujiseni komhlaba ngozamcolo. Babazi ukuthi kwakungumesiya, babekwazi lokho, izwi lakhe lalikhona ukuthi wayezothumela buvo omungcwele. Babazi ukuthi leso kwakuyisithembiso, babazi ukuthi babefanele bawulinde phezulu lapho. Babembonile, babazi ukuthi wayefile, babazi ukuthi wayevukile, babembonile, ngakho-ke babazi ukuthi babekhuluma ngani. Indoda ize yazi ukuthi ikhuluma ngani angeke isho okuningi kakhulu, kodwa uma wazi ukuthi ukhuluma ngani, uma ucabanga ukuthi lokhu ukuxuxuma, woza ukuthole kanye, khona-ke uzokwazi ukuthi ukhuluma ngani. Akusikho kucucuma, ngamandla kaNkulunkulu ensindisweni, ngumoya ngcwele. Ngiyakwazi ngikhuluma ngakho, wonke umuntu umebukele uyazi ukuthi bakhuluma ngani. Kwakubafanele abafundi, kwakubafanele ukuthi bafanele bagcine izwi lakhe ukulinda phezulu eJerusalema. Ngakho-ke bakhuphuka ukuyolinda ePentekoste baze bemukele umoya ngcwele. Ngokuba khona-ke babazi ukuthi inkonzo yabo yayingeke iqhubeke baze bemukele umoya ongcwele ukufakaza ngaye. Babazi ukuthi babengenalo usizo, kodwa babedingeka babende bukhona bakhe. Ngakho-ke bahamba ukuyowulinda. Kwakufanele uPetru, emva kokuba uJesu ehlangane naye kuMarko 16 wathi, hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele evangeli. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami baya kukhipha amadimoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, baphuze okubulalayo, akusoze kwabalimaza. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Kwakufanele uPetru angcwele, umuntu omdala wayengenayo imfundo eyanele ukusayina igama lakhe uqobo. Kodwa ngelinye ilanga lapho ihamba idlule esangweni elihle lalakhiwe nguSolomoni, lapho kwakulele indoda eyayilunyonga amadela ayo ayentekenteke amaqakala, yayingakwazi ukuhamba, yayikade ibenga leyo ndlela, yayingenamandla. Indoda yayicishe ibe neminyaka engamashumi amane ubudala futhi yayingenamandla. Kodwa lapho uPetru ezwe inkomishi ikhenceza futhi wabuka phansi futhi wabona indoda ekhubazekile ilele lapho, futhi into ethile yaqonqa enhliziyweni yakhe. Wayekade esePentekoste, wayenomoya ongcwele. Wayenezethembiso sikaJesu, ngakho-ke kwakufanele ukuthi wathi isiliva negolide anginalo. Wanikeza ubufakazi bakhe, anginalo isiliva negolide, kepha nginakho ngizokunikeza khona uma ungakwemukela. Sengathi ngiyayibona indoda ethi ngingakwemukela. Wathi kolekeka meli lika Jesu Kristu eNazaretha imangezi yawo zakho futhi uphile futhi welulekela phansi futhi wayibamba ukusebenzisa ukukhola kwayo futhi wayiphakamisa kanjalo futhi amathambo amaqakala ayo athola amandla futhi yahamba igxuma idumisa futhi kazimulisa uNkulunkulu kwakuyifanele ukukwenza kwakufanele kuyo yayizofanele ikwenze ngoba wayengumfundi ogcotshiwe wayekade enoJesu izwe lonke lalazi kuthange enkantolo yesanhedrini lapho babenaye bebuthele phezulu yena noJohane bobabili bengazi lutho futhi bengafundile abazi ukuthi babekade beloJesu ngoba bezwa indlela ababekhuluma ngayo isibindi ababenaso babazi ukuthi kuthile kwakwenzekile kubo futhi uPetru wayekwazi lokho ngakho-ke kwakumfanele uPetru kwakumfanele wayenesithembiso sikaNkulunkulu salolo suku ngizokunika amandla ngizokunika amandla uzonyathela amakhanda ezinyoka nawofezela noma yini oyicela egameni lami lokho ngizokwenza uma uthi kule nto abanqukuleka futhi ungangabazi enhlizeni yakho kodwa ukholwe ukuthi okushilo kuzokwenzeka ungaba nakho okushilo kufanele kuPetru khona-ke ukukukholwa kumfanele ilokho ayefanele kwenze ngoba wayazi ukuthi wayephila osukwini lwalowo myalo lokho kwakungukukhanya kwehora uvuko lwalufikile nje umoya ongcwele wawulapho kwakumfanele kwakumfanele uPawulu ongcwele ngemuva kokuba umgceki futhi endleleni yakhe ezansi edamaseku ngolunye usuku lapho leyo nsika yomlilo eyayihole u-Israyeli esuke egibhithe ngelezweni lesethembiso eyayenziwe inyama futhi yakha phakathi kwabo futhi yabuyela kuNkulunkulu yakhuluma naye futhi wazibuza kungaba kanjani kuJehova lona na kungenzeka kanjani na futhi nangu ensikeni yomlilo efanayo ilenga lapho Nkosi ukubani wena engikuhluphayo na yena wathi nginguJesu ohe wamthuma wamnikeza inkonzo yakhe wamthuma uPawulu umnikeza inkonzo yakhe uPawulu wayekade sebukhaleni bukaNkulunkulu wayebona insika yomlilo wayebone ukuthi uJesu owake waba insika yomlilo khona-ke wayenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu futhi wabuyela ensikeni yomlilo futhi wamthuma enkonzweni yakhe haleluya akukho lutho oluzomshukumisa kwakumfanele ngenkathi bethatha amaduku emzimbeni wakhe futhi bawathumele kwabagulayo kwakumfanele ngoba wayazi ukuthi wayengumpostoli ogcotshiwe wabona imibono kaNkulunkulu noNkulunkulu wabonakala phambi kwakhe futhi wakhuluma futhi wakubona kwenzeka njengcamashiye kungani kwakumfanele uPawulu ukuthi lapho ezama ukusiza abantu agcwalise izwi lokuthi wayethunyiwe wayengukukhanya kosuku wayengukukhanya kwabezizwe wayekwazi lokho uNkulunkulu wamthuma ukuba abe nguye wayengukukhanya ngalolo suku ngakho-ke wayethunywe kuPawulu manje kusifanele kusifanele ngalolu suku siyazi kade sedlule eminyakeni yebandla siyazi ukuthi semukele umoya ongcwele siyakwazi lokho ngale kwethunzi lokungabaza siyazi ukuthi sinokukhanya kwevangeli phendukani nonke futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele akukho befundisi bagcotshwe ezweni noma lutho olunye olungakushaya indiva lokho kufanele kwenziwe ibanga elingakanani lokhu na isithembiso-ke sabantwana benu nakubo kuto bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Profeti wathi kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa lezi zinkanyiso zevangeli zibuyele muva futhi njengelanga elifanayo eliphuma empumalanga futhi lishaletshonalanga liya kubuya futhi ezinsukwini zokugcina nakhu liyasikhona ezinsukwini zokugcina sembukele umoya ongcwele siyakwazi lokho sikhulume ngezilimi njengoba benze Pentecost futhi siyazi ungakwemukela siyazi ukuthi ngelo siyesikhombisa iwunikezile umlayezo siyakubona kuqinisekiswa isibonakaliso siyazi ukuthi sisekupheleli kwenyaka waseLaodikeya siyazi ukuthi umbango wezwe izibonakaliso nezimangaliso ziyabonakala yonke indawo siyazi ukuthi sisesikhathini sokuphela God bearing witness. Amen.
then it behooveth us.
Yes.
It's becoming to us.
Nkulunkulu efakaza futhi kufanele thina kusifanele ukuthi sigcwalise kulunga konke izizwe zivukele izizwe ukuthi deka ngesikhathi usizi zonke lezi zinto esizizwile uma ningakwemukela. Manje sisehoreni lokugcina sisonyakelwe ebandla laseLaodikeya sonke isithunywa sinikeze unyaka waso sinikeze umlayezo waso onyakeni waso futhi silapha ekupheleni konyaka futhi siyabona ukuthi uNkulunkulu kuqinisekisile ngezibonakaliso nezimangaliso futhi angekho ngathi akunjalo.
He's in the church. He's in the people. Nobody can say.
Lapha manje usebandleni kubantu akekho ngathi kunjalo siyazi ukuthi lapha futhi kuzifanele thina ukuthatha izwi lakhe thina kusifanele thina ukukholwa ukulunga konke kusifanele thina kusifanele ukuthi sigcwalise konke yakhulume ngakho. Ibandla libuthakathaka amabandla namuhla sibhidlikele embangweni wenhlangano ukwehlukana kobuzalwane Methodist, Baptist, Presbyterian, Oneness, Threeness, Fiveness lonke uhlobo lwento sihlakazekile leyo ndlela okufanele kube ngayo kufanele kube ngaleyo ndlela. Kodake kuzofika umlayezo. Oh haleluya. Siyazi ukuthi lokho insika yomlilo efanayo yahola uIsrayeli. Siyazi ukuthi inkonzo efanayo eyahambisana noJesu ngaleyo nsika yomlilo eyayimgcobile ihambisana nebandla namhlanje. Isayensi kufakazisile, asikudingi lokho. UNkulunkulu kufakazisile. Sidinga inkonzo kaJesu Kristu ukulinganisa nalelo tshela inhloko eliza ngaleya elingenise ibandla endaweni lapho inkonzo ifana ncamashi nalapho uJesu ayishiya khona ncamashi. Izizwe ziyehlukana, uIsrayeli yaphaphama, izibonakaliso abaprofethi abazibikezelayo, izinsuku zabezizwe ezibaliwe, ngokwesaba okuthiyayo, buyani, oh bahlakazekileyo, niye kwabakini.
We're in the last days.
Sisezinsukwini zokugcina futhi kusifanele thina kusifanele ukugcwalisa kulunga konke. Kubulani uJesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni kaLoti kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Bangako kukhumbulayo lokho na kulungile kwakuyini emihleni kaLoti na isiphi sibonakaliso asinikeza na? Ufane zikaba ezintathu zabantu emihleni kaLoti ngabe lokho kwakunjalo na kwakukhona ongakholwayo umzenzisi nekholwa ngamunye wabo wamukela isithunywa kunjalo. Ngenkathi u-Abrahama wayehlezi ngaphansi kom-oki wakhe kwenzekeni na bukani ukuthi kwenzekani kwaba khona ingelosi yehla futhi yehlela eSodoma nendoda yehlela lapho futhi yafundisa ukuphenduka kubo ukuthi babefanele baphenduke futhi baphendukele kuNkulunkulu. Kwenzekeni na waphuma bathathu kuphela uLoti namadodakazi akhe amabili umkakhe waphenduka insika yakaSawoti. Waphuma bathathu kuphela ngenkathi kwakukhona uBilly Graham wasiboteni odubule umlayezo phansi lapho kubo. Futhi siyakubona lokho kwenzeka namuhla siyabona ebandleni ngegama nje sibona izithunywa ziphuma zishumayela futhi kwakukhona oyedwa owenza ku-Abrahama nebandla elikhethiweyo ubanikeze isibonakaliso futhi siyazi ukuthi lokho iqiniso siyazi ukuthi yinto ekhona. Wahlala nomhlane wakhe wafulathela ithende watshela uSara ukuthi wayengubani ukuthi yini eyayise enhliziyweni yakhe ukuthi yayiyini ikathazo yakhe unikeza umlayezo impela. U-Abrahama wayazi ukuthi lo kwakunguNkulunkulu ngoba masinyane emva kokuba esesho njalo wambiza ku-Elohim isithunywa esenziwe ngenyama yomuntu ukuletha umlayezo eSodoma neGomora.
We see those things that Jesus said would come to pass. It's becoming.
Futhi lapho sibona lezo zinto uJesu athi zizofezeka kusifanele ukuthi sigcwalise ukulunga konke kusifanele ukuthi sithathe uNkulunkulu ezwini lakhe niyakukholwa lokho na ngakho ke vumani kalokhu futhi Branham uphumile emgudwini nakho konke amahlelo lokho kungaba njalo vuma kalokhu kunjalo vuma kalokhu.
Well, you'd be a lot better off if you'd go ahead and cooperate. I suffer that to be so now that, but thus it's becoming to us.
awu uzoba ngcono kakhulu uma ubuze uqhubeka futhi uhambisane vuma kaloku lokho kodwa kusifanele singabantu bakhe abaprofeti bakhe izazi zakhe kusifanele ukuthi sicwalise kulunga konke ngakho ke asikweze lokho njengoba sikhothamisa amakhanda ethu
Nations are breaking. Israel's awakening.
Izizwe ziyahlukana, uIsrael yaphaphama, izibonakaliso iBhayibheli lazibikezelayo, izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu ukuthi yayo, buyani obahlakazekileyo niye kwabakini.
A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear.
Usuku lokuthi lengwaselu seduze izinhliziyo zabantu zehlule kwesaba gcwaliswani ngomoya izibani zenu zilungisiwe zahlanzwa bekani phezulu ukudlenga kwenu sekuseduze abaprofeti bamanga baqamba amanga iqiniso likankulunkulu bayaliphika ukuthi uJesu Kristu ungunkulunkulu wethu kuyiqiniso kanjani lokho o amakhulu kodwa sizohamba lapha abapostoli benyathele khona usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zabantu zehlule ukwesaba gcwaliswani ngomoya nibe nezibani zenu zezilungiswe zahlanzwa bhekani phezulu ukuhlenga kwenu sekuseduze Inkathini sakhothamisa amakhanda enu kukufanele kulokhu kusa ukuthi unikele impilo yakho kuKristu na ngabe ukhulumile kini na uma kunjalo vele uphakamisele isandla sakho kuye futhi uthi manje ngiyamemukela uKristu kungifanele ukuthi nginikele konke kwami intando yami namhlanje kuseli kuye manje ngiphakamisa izandla sami futhi ngithi Nkosi Jesu ngihawukele Ngidinga wena, oh ngidinga wena kanjani? Zikhathi zonke ngidinga wena. Nkulunkulu akubusise. Oh umsindiso obusisiwe ngiza kuwe. Ngidinga wena. Oh ngidinga wena. Bekungathi wani kubebe ulele lapho umama wami elele khona manje na. Zika tizonke getenga wena onge busise manje msindise wami ngeza Nkosi siyakudinga zikhathi zonke ngidinga wena ungibusise manje Nkosi ngiyakudinga manje ngaphezu kokuba ngike ngaba nakho esikhathini eside kepha ngeza Baba sezulwini phansi ezigodini esihamba kuzo sazi ukuthi usithembisile angikunihiyeka angikunishiya Kunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe zonke ziye izinto ziyonezelwa kini Ngakho ngeza Uma engabakhona noma ubani lapha Nkosi ongalungile emphefumulweni wabo uma bebehlela ezantsi kulowo mkhondo lowo umama kuwo ngqonga lomzuzu wonkosi kwangathi bangabana lobo bufakazi nabo kusifanele namuhla Nkosi sise kupheleli kwendlela unyaka webandla lase Laodikeya umlayezo ukunqatshwa komlayezo ukuqinisekiswa komlayezo lobukhona buka Christ ubufakazisa ukuthi unguye izolo emihleni kaLoti nasemihleni yenyama yakhe nasemihleni yanamuhla izolo namuhla laphakade mabakwemukele wena manje njengomsindisi wabo obusisiwe siphe khona Nkosi ngikucela egameni likaJesu onge Busise manje msindisi wami Geza kuwe Ukose ikuku kakhulu Izilingo ziphelelwa ngamandla Qiniso Nkosi lapho wena ususondele Ngidinga wena Ngidinga wena mawele sumthathile Nkosi phumuza umphefumulo wakho igugu ezulwini siphe khona Nkosi sindisi wami geza kuwe baba nkulunkulu sizwe Kusifanele ukuthi sigcwalise ukulunga konke lapha siyazi ukuthi izwi lithini asikho bumnyameni siyazi ukuthi izwi lethembisile ini sisize uNkosi ukuthi sigcwalise ukulunga konke gcwalisa izwi lakho kwangathi kholo ngalinge lapha lingaba nokukholwa manje njengoba siza kwabagulayo sonke siyathanda ukuphila Nkosi kodwa into yokuqala ukuthola ukuphila okuphakade kwalelozwe elizayo sizwe thina baba ngenkathi ibandla lisakhuleka ikakhulukazi abagulayo nanoma yimuphi ohluphekile Ngiyazibuza noma ubani uma kukhona noma yisiphi izihambi kange nathi abangakaze babe sethabenakele phambilini futhi yakula futhi ufuna uNkulunkulu ngosizo na namakhanda yini kotheme nonke ungasiphakamise sala sakho nina bantu enizihambi kimi abangangazi noma anginazi nina futhi niza kuKristu manje ngenxa yosizo phakamisa nje isandla sakho Niyabo uNkulunkulu akubusise wena nawe kunabambalwa ufanele ukholo kuphela lo mlayezo awukho ezini yizwi likaNkulunkulu Ngibone nenekazi namakhanda yene khotheme lilokhu libambe isandla salo lihlushwa inkathazo yenhliziyo lingonkosikazi nensi livela eMadisonville eKentucky kunjalo akunjalo nenekazi na ungaliphakamisa ikhanda lakho uma ufuna ubuphakamise isandla sakho futhi walokhu usiphakamisile lelo iqiniso bekungenjalo na uma kunjalo phakamisa isandla sakho Niyabona ukuthi niphila kuphi bangani na angilazi lelo nenekazi angikazi ngilibone kodwa kuyini na uphawu lwevangeli ukuthi ngahle uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe nenekazi na uyakholwa na noma kunjalo siyizihambi angikwazi lelo gama beliqinisile belingenjalo na uma bekulungile noma yini akutshele yona nje vayizelisa izandla zakho ezithamelini ukuze zizobona ukuthi lokho bekuqinisile
What could do that?
Yini ebingenza lokho na uJesu waseNazaretha ukuze nizokwazi ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu futhi ngilitshele iqiniso ngoba kusifanele thina usifazane wathinta ingubo yakhe futhi waphenduka wamtshela ngomopho wakhe futhi washo ukuthi wawusunqamukile.
The lady sitting next to you also has a heart trouble.
Inenekazi elihlezi eduze kwakho nalo linenkathazo enhliziyo nalo kunjalo ya angilazi uyazi angazi mama kodwa uNkulunkulu uyalazi uyayazi inkathazo yalo akayazi na. Nkosikazi Ellen, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa na uma lelo kuyigama lakho nenkathazo yakho? Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho uma kunjalo. Inenekazi elihlezi eceleni kwakho lapho ngiqonde uNkosikazi iBenedict nonke ningabasendeya weni efanayo kunenkathazo yenso esikhundleni senkathazo yenhliziyo. Uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho ungaphilisa nawe. Uyakhola nenekazi na? Phakamisa isandla sakho bese uthi ngizokwamukela, khona ke usungaya ekhaya futhi uphile. Uma ungakholwa nonke nisezansi eKentucky, idolobha elibizwa ngokuthi Madisonville. Uhleze emuva ngo lapho inenekazi uNkosikazi Bone useduze kwaseMadisonville, akahlali ngqo eMadisonville, uyangibuka ngqo futhi nanso leyo ngelosi imi ngqo phezu kwakhe. Ngihlala nje eduze kwaseMadisonville, igama lakhe uBone, inkathazo yokucinela kwamankanga, isimo sesifuba somoya, ukukhwehlela. Uma kunjalo, vayizelisa isandla sakho emuva naphambili inenekazi. Kodwa iNkosi uJesu Kristu bese uya ekhaya futhi uphile. Inkathazo yomphimbo mnumzane, uyakhona ukuthi uNkulunkulu angaphilisa inkathazo yomphimbo futhi akusindise na phulukiswa. Yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu. Kosazana Hopkins inenekazi elikhalade elivele eChicago, angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami, kodwa ufuna ukuphulukiswa kulokho kwethuka inkathazo yokucinana kwamankanka na, hamba ukholwe futhi ungasinda nawe.
Mrs. Haynes from Columbus, Ohio.
Nkosikazi Haynes waseColumbus, eOhio, uyakholwa inkosi uJesu Kristu, ungaya ekhaya futhi usinde nawe.
We're on the in room. You believing?
Sizokupheleni kwendlela, uyakholwa na kusifanele ukugcwalisa kulunga konke. Wethembisa lezo zinto ukuthi ziyoba khona. Silapha, uyakukholwa na? Awu bekani izandla omunye komunye. Ngifuna ukulibuza umbuzo. Ngabe uJesu wethembisa ukuthi lezi zinto zizoba sezinsukwini zokugcina na? Thanini amen. Njengoba kwakunjalo emihleni kaLuthi, imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza futhi.
Did he also say this? These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the
Ngabe wakusho lokhu futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Ngabe ukulungele ukuthatha ukuma kwakho kholwa na ngokuba kusifanele ukuthi zigcwaliswe kulunga konke? Ngokulunga kukaNkulunkulu ukuthi uma lamaduku lapha engibeka izandla zami kuwo egameni likaJesu enithinta, ngiyazi umoya ongcwele ulapha, lowo ofanayo owaye noPawulu bathatha kuPawulu. Ngakho ke uzophulukiswa uma nje uzokukholwa. Ngiyakholwa umoya ongcwele ofanayo ngomoya ongcwele ulapha kulokhu kusa ezifakazela qobo lwakhe, umlayezo osuku lokugcina. Umoya ongcwele omkhulu qobo lwawo uzifanekisa qobo lwawo, ungena enyameni yomuntu wenza imisebenzi yakhe. Ngimi namhlanje kuseni ngaphansi kobunzima, niyazi nje ukuthi yini engilungiselela ukuyizwa uma ngisuka lapha, kodwa kusifanele ukuthi sigcwaliswe kulunga konke. uNkulunkulu beka umlayezo enhliziyweni yami manje kukufanele njengekholwa ukuthi ukholwe ngenkathi nisenazo izandla zenu omunye komunye. Angeke kube khona umuntu ogulayo phakathi kwethu. Uma nizokholwa nje lokho ngenhliziyo yenu yonke, lungelani ukuthatha ukuma kwenu.
Our Heavenly Father, we bring to you this audience.
Manje baba sezweleni siletha kuwe lezi zethameli emva kwalo mlayezo Nkosi uNkulunkulu ngokwangempela abantu bangabona manje ukuthi kusifanele kumfanele umprofeti kuma ezwini kulifanele ilunga lebandla kubafanele ukuthi bame kubafanele abantu abagulayo ukukholwa izwi likaJesu Kristu lapho ethe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda bengizobiza lowo muqa womkhuleko Nkosi kodwa umlayezo nje usanda kufika kimi ngocingo ungishukumisile baba oh uNkulunkulu izwi lakho lithi usifanele ukuthi sigcwalise kulunga konke Nampa ngamunye umoya ongcwele ulapha ufakazisa ukuthi yena ophakathi kwethu manje makuthi amandla kaNkulunkulu makuthi ufakazi kamoya ongcwele angene ezinhliziyweni zalaba bantu njengamanje banikeze isiqiniseko njengoba uDaniel abanaso njengoba uNoah abanaso njengoba uEnoch abanaso njengoba uJohane abanaso njengoba uPetro abanaso njengoba uPaul abanaso njengoba uJesu abanaso njengoba uAbraham abanaso njengoba bonke babanaso Nkosi kuthi kuzifanele kulonyaka lapho amandla kaNkulunkulu ethululiwe izibonakaliso nezimangaliso sezenziwe ukuphakama okukhulu sekube phakathi kwabantu umoya ongcwele wehlele phakathi kwabantu bamemezile bakhuluma ngezilimi baprofetha iziphiwo ezinkulu nezibonakaliso nezimangaliso ingelosi yomlayezo ingelosi yonyaka ibonakale kithi ezimweni zikamoya ongcwele futhi silethele umlayezo siyakubona kugcwaliseka siyayibona ithatha imizimba yethu futhi siguqula sisuka kubantu abafayo sibe ngabaphatheli bakankulunkulu uma ngaphambili izibonakaliso ezingaqondakala ezinkulu nezimangaliso uma sibona lezi zinto khona ke kusifanele ukuthi sigcwalise ukulunga konke lapho sazi ukuthi uAbrahama wabuka emuva kulothi ukuthi lapho uDaniel wayengabuka kuAbrahama ukuthi lapho uJohane wayengabuka kuDaniel Oh uNkulunkulu ukuthi lapho uPetro noJohane babengabuka kuJesu futhi lapho singabuka kubo futhi namhlanje sibona imiphumela efanayo phakathi kwethu khona ke kusifanele ukuthi sigcwalise kulunga konke mawuthi amandla kaJesu Kristu adudule lesi sakhiwo ngokukholwa kobuNkulunkulu futhi aphilise wonke umuntu phakathi lapha wakho konke ukuhlupheka nazo zonke izifo Nkosi
I
charge this devil ophushelwe ngimi kulokhu kusa konke ozamile ukungikhipha kuleli pulpiti ngomusa kaNkulunkulu ngidlalile lapha ngenxa yalabo abampofu abagulayo noma abafayo ohluphekile kaNkulunkulu Kuma kubo Sathane wena devil ngiyakuyala ngoJesu Kristu uNkulunkulu ophilayo ukuthi wena suka kulabo bantu futhi ungaphindi ubakhathaze ngokuba bamile njengabantwana bamaHeberu bengehora lokuningwa ukuthatha ukuma kwabo futhi baphulukiswe kusukela kuleli hora kuqhubeke Yekamali kaJesu Kristu ngiyala ukukula noDevil baleli bandla ofikile ukuzogulisa laba bantu kuba asuke kubo
With our heads bowed, our hearts to God.
Namakhanda yethu ekhotheme izinhliziyo zethu kuNkulunkulu ngizocela iculo ngizolizama ngosizolweni nangosizolo kaNkulunkulu. Ukholo lwami lubheka phezulu kuwe. Ngifuni ningabaze nakancane kodwa ngivune nikhole manje usifanele. Mangaka amaKristu phakathi lapha naphakamisa izandla zenu bese nithi amen.
How many believers say amen?
Mangaka makhona natha nini amen. Bangaki ababeke izandla zenu kwabanye na thanini amen. Khona ke usifanele ukugcwalisa kulunga konke. Khona lami ubuka phezulu kuwe. Wena wonto lasekhavari. Sidi Sanon sono kungakholwa oh makuthi mina kusukela namuhla ibe ngowakho wonke lapho nginyathela ukuthi tekeni kumnyama kwempilo Nosizilwanda macala wonke kimi Nkulunkulu iba umgumholi wami manje Wena iba umholi wami Ya lububunyama busuke namuhla So lezinyembe zizobutabuka Ongangivumbeli nanini Ngiduke ngisuke kuwe Namakhanda ethu ekhotheme
That darling old mother of mine
Lo mama umdala othandekayo wami usedlulile selokhu kade ngishumayela bangathi iphimbo lami linganenela phansi migede nezezulwini Ngikade ngitshele ngelingilanga wathi Billy ungondlile ukhokhe irent yami nesikweleti sami sikagesi wanginikeza ukudla Wathi sithandwa ngenkathi usengumfanyana ngaphumela phandle simweni sezulu futhi nganquma izinkunu ngakubasela umlilo ukugcina ufudumele futhi ngakuphekela esasinakho endlini ukuba kuphekwe Ukumbone lelapho nalezo zandla ezindala ezibuthakathaka ezaziwasha izingubo zethu ezingcolile umile ungenalo sizo akukho engingakwenza umeze yambile kusukela ngale nkathi bonke bahambile abafowethu yibo bonke osehambile umlayezo lapha ekulpiti ubumubi ngempela uma kungukuthi usehambile uNkulunkulu uphumuze umphefumulo wakhe
If she's still with us and with us till tonight By God's grace, I'll be here to pulpit to fulfill my duty, for it is becoming to me that I fulfill all righteousness. When I find out, I'll turn the service to Brother Neville, my blessed associate pastor.
Uma esenathi futhi enathi kuze kube kulobo usuku ngomusa kaNkulunkulu ngizoba lapha ePulpit ukugcwalisa umsebenzi wami ngokuba kungifanele ukuthi ngigcwalise kulunga konke njengoba ngithola ngizobuyisela inkonzo kumfowethu Neville umelusi wami engibambisene naye obuzisiwe